kubahlobo bethu abathandekayo siyavuya kakhulu basibuye sibe lapha enkonzweni ngokuhlwanje kubufuthumala ngoke sakuzama ukukhawulezisa ngokukhawuleza kangangoko sinako siye ngqo emyalezweni kuqala sinezaziso esizakuzenza nomthandazo wesikhawu ocelweyo ngizifumene iincwadi zenu phaya emva inikezelwe kwaye yeyodade awaziva uba unethumba ekuchotsheni kwaye bekukhona omnye eLouisville nomnye umntakwabonga umlungiseleli uyise unokuhlasela kwentliziyo kwaye baninzi abantu abagulayo ehlabathini namhlanje abaninzi babo batsala umnxeba kwaye siqinisekile ukuba siyabathandazela ngayo yonke intliziyo yethu ukuba uThixo asincede ngokwesiqhelo malunga namashumi alithoba anesihlanu ekhulwini olungiselelo lwam luhlala luyiloo nto ukuthandazela abagulayo uyabona kodwa ndibunembono incinane ngaloo nto ndisabathandazela abagulayo ngoku niyikhumbule loo nto oko kuqhubeka kanye nalo kodwa ukuba singanokufumana inkonzo apho sinokuthi ngokuhlala sibe khona ngoko sibe nako ukusebenza uyabona simele kukuzibumba yabona sihlanganise yonke into kukho into ethile ethe yachapha entliziyweni yam kwimizuzu yombalwa edlulileyo kuxa indoda engumakhwekhwetha omdala ethe enye ingalo zayo yaphantsi ukudutyulwa isuke umlenze waphantsi ukudutyulwa usuke ayikho apha ukuze indiphulaphule khona ngoku kodwa inkosana yenene yomfo egama linguroy robertson kwaye ngomnye wabasayineli izimali apha ebandleni ekwalelinye inene elilungileyo lomkristu ungene nje phaya waze wathi mzalwana ubranham ungamlibali umongameli wathi undenze ndaziva nosizi ukumbona engcambaza ndimbona kumabona kude yena ingcambaza esihla kunqwelomoya inyembezi zihla ngezidlele zakhe umlomo ujijekela emacaleni uyazi wayephaya ngaphesheya kanye noroy nabanye kwela dabi akunamsebenzi noba wahlukene naye ngokwezopolitiko usengumongameli wethu ewemhlekazi kum mna andingomdemokrat ndingenguye umrepublican ndimkristu kodwa ndiyakuxelela bendimthanda ngenene umongameli uDwight Eisenhower ngokuqinisekileyo ebenye amadoda abalulekileyo kweyam indlela yokucinga uba bezigqatsile kwakhona ndibe ndiza kuvota bendiya kumvotela kwakhona injalo loo nto andikhathali nokuba ebenekhulu leminyaka abudala bendiya kumvotela nangoko ngokuba ndiyamthanda kwaye masimkhumbule emithandazweni yethu ngokuhlwanje JT eneneni ndithandile laa ntlanganiso nina nonke inguwe nomzalwana uWillard beninayo kule veki ukuba bendithe ndangena ndivela ngaphandle nonke nathi lungile mzalwana ubranham uyazi ngokunjenanje kodwa kube ngcono nje ndime phandle ndiniphulaphula ndiboni njalo ulungile ngoko ilunge kakhulu ndinezinikezelo endiza kuzenza ngamabandla athile ukuba nonke ndiyawafuna uba senilungele ubuya ndiyokwalusa ngoku ukuba nilufumene uqeqesho lwenu kwaye lona ndicinga ukuba ninalo nibe nonke nizinzile ndinelinye eOregon elinye eWashington eCalifornia eArizona kwiindawo ezahlukeneyo ukuba ufuna ukhe uthabathe ibandla okanye nantoni na kuba apha kanye indawo elungileyo sinokuqala kuyo kanye apha kwaye kukho imiphefumlo elilayo kuyo yonke indawo nakumahlathi amaindiya nantoni na ufuna ukuya kuyo sazise nje ngokuba ndiyakholwa ukuba ninabafana nimiliselwe ngoku kunjalo ndiyathanda nje ukubabona besenza loo nto kukho umzalwana uRadle ophaya phezulu endleleni ndiza kunyuka ndiye kumqhubela inkonzo kwiintsuku ezimbalwa uza kuba nemvuselelo umzalwana uRadle uza kuba nayo kwaye ndiyakhumbula ukuba ndandidla ngokumtyhala ajikeleze yonke indawo loo mfo omncinane ndizama ukumenza ukuba aphume angene emsebenzini ashumayele wayesesemva kangako wayedla ngokuthi andikwazi nje ukuthetha uba ungake umve nje ewe uyabona awuyazi into onokuyenza ngaphambi kokuba uvumele umoya oyingcwele akubambe kunjalo kunye nomzana uGraham Snelling eUtica nomzana uJunior Jackson phaya ezantsi siqulunqa ukuba wonke amabandla amancinane ngoodade bethu anathi kanye kunye sisonke asinako ukungavumelani ngeemfundiso zethu okanye amathemba ethu neenjongo iimfundiso zethu zinye simakunye yonke into yethu ihlangene silibandla elinye nje kwaye ngokuqinisekileyo singathanda ukuba basasazeke ke yonke indawo sinabanye eAfrika abanye eIndiya najikelele kulo lonke elilizwe kulapho sibafuna khona besasaza iindaba Waende babona abafo base batsha benyuka besiza njengomzana uJT panel lo no nomzana uWillard nabanye ayeza kahle abafo abase batsha ngelithuba ndisiya ndibamdala ukuba kukho ingomso baya kuba ngamadoda angomso andifuni ukuba lo myalezo ube nokufa awunako nje umelwe ukuphila uye phambili.
And I don't believe we got too much longer to.
Kwaye andikholelwa ekubeni sinethuba elide kakhulu lokuzisa. Olo sana lincinane bebesithi iluza kufa. Ndiyabona kuba belikhona enkonzweni yonke imini namhlanje dade. Ilunge kakhulu loo nto. Siyayibulela inkosi ngaloo nto. Kuba inkosi inobabalo izele inceba.
Just keep believing what was told you right here.
Lala nje uyikholelwa into obuyixelelwe apha kanye. Yabona? Kuza kulunga.
Now.
Ngoku. Ingaba nayivela imfundiso, ngiyayithanda imfundiso. Oh ndicinga kuba ngenene iyasilungisa. Isinika indawo encinane yokuphumula ithandazele nabagulayo nembono nempiliso engcwele. Kakade ngoku ngokuhlanje si emva kwenkonzo sizathandazela abagulayo kwakhona ngokuhlanje. Sihlele sifuna ukuyenza loo nto sibhaptize nabanina naxesha ninina. Bangapha bakhumbula ngoku yandandidla ngokuhamba ngeentambo zombane. Ke ndandihamba kanye ndiphumela kwiintambo zombane kumaxesha amaninzi kufanele ukuba ndihambe amashumi amathathu emayile ngemini ndinqumla intlango ndandinamakhulu amabini anamashumi asibhozo emayile ezo ntambo ekufanelwe ndiwahambe ndandihamba ndinqumle apho ndiphethe ihempe ngesandla kwaye wow ndidinwe kangako ndihamba ndinqumla kuloo mahlathi nemithana eluhlaza inameva isika ndahlangana nomfama omdala ehleli phantsi komthi ndathetha naye ngobhaptizwa egameni lenkosi uyesu wanokuthi kulungile bendihleli ndifuna ukubhaptizwa ndathi akudanga kakhulu emfuleni waze wanokuthi kwaye ndathatha babaninzi ukuhla ukuya apho ndibabhaptiza egameni likayesu ndehla kanye ngaloo mca ndihamba ngokukhawuleza kangako ndanoba nako njalo loo nto ngamaxesha amaninzi ndikwiimpahla zam ezindala zomsebenzi ndibhaptiza abe mnye ndisahlula ukuhla epalini ndihlale apho ndisebenze ndinqamleze isibonda ndandingumntu osebenza ngengcingo kananjalo ndisebenze ndinqamleze isibonda ndikunye nendoda ndithetha ngayo nenkosi ngenkosi ize ithi kuba bhili ngolunye lwezi ntsuku ndizawunyuka ndiye enkonzweni yakho ndibhaptizwe ize ndithi kutheni ufuna ukulinda kude kube ngoko nje sifutshane nomlambo ngoku maninzi amanzi kanye phaa wabambe khona ngoku unjalo nalo ithuba uphilip wathi itheno lathi kuphilipu nanga amanzi kwala ntoni njalo loo nto akukho nto uyalayo ukuba sowulungile lithuba elo musa kuvumela umtyholi afumane ithuba lokuba ajule into phakathi apho
for tomorrow the things that you could do today
musa ukuzibekela ingomso izinto onokuzenza namhlanje ingomso lisenongakuzeli ndikhumbula ngelinye ithuba endathi ndenza loo nto ndafunda oko kwandifundisa isifundo ndabekela into ethile endandimele kukuyenza ngenye imini bucala yabe imini elandelayo sele kusemva kwexesha kakhulu ngoku eneneni andifuni kundigcina lonke eli thuba kodwa ndifuna ukuze sikhule andazi ndiziva ndonwabe kakhulu nje ngangokuba ndingabukho zingqondweni ngokufutshane ndiziva ndonwabe ngolona hlobo ngoku masithobe iintloko zethu okomzuzwana phambi kokuba sisondelele izwini bawethu wasezulwini wena unguthixo ophilileyo ohleli ephilile ilanga elisandula kutshona kwaye kwa elo langa udaniyeli wakhangela kulo njengoba lalitshona uyeremiya walijonga litshona uadamu walijonga litshona uyesu walijonga litshona
and it's the same world that they live
kwaye iselihlabathi elinye ababephila kulo bahamba kulo kwaye wena uhleli ukwanguthixo omnye ngokuhlwanje ezininzi izicelo kukho indoda enethumba ebuchotsheni udade othile woyikela kwaloo nto we kuphela ithemba nkosi elikhoyo malungana loo nto elo thumba liye ladumba akukho nto inokumiswa likude ukuba lingafikelelwa zizandla zikagqirha kodwa ngokuhlwanje sihamba kunye nesilinge sethu esincinane silandela loo mvana ukuze siyibuyisele kubuhlandi bukabawo
in the name of the Lord Jesus we drag
ekameni lenkosi uYesu sijolisa imithandazo ekubulaleni ingonyama ithumba ukudumba ngokhusekileyo ukuze sibangenise ebuhlanti kwaye thina thixo siyamkhumbula ngokuhlwanje umongameli wethu othandekayo umzalwana uDwight Eisenhower ulikhokele ilizwe nkosi uzamile ukusigcina singekho mfazweni wathembisa imfazwe yasekorea ukuba iyakuphela ukuba nganayo indlela nokwenza ngayo wathembisa abo mama ukuba uya kubabuyisa aba yabafana Kodwa wathi ukuze ndibe nako ukwenza oko, andinaba nako ukwenza. Ndingazifaka iinzame zam kodwa nguThixo kuphela umele kukwenza oko. Waye wena wawunayo enkosi ngoku yonke loo nto ilungisekile. Kwakutheni ukuze bangayiboni loo nto kwakwindawo yokuqala. Thixo, ndiyathandaza ukuba umncede. Sikelela lo mphefumlo okhaliphileyo nkosi. Kwaye sithandaza ukuba usikhethele inkokeli yakulandela. Intando yenxa engaphambili iyakwenzeka nkosi.
But the one that we are so interested in.
Kodwa lowo sinomdla kangako kuye ngokuhlwa nje ngaphandle kwemicimbi yethu yobuzwe. Kulo mkhulu uzukileyo uza kuza azokumisa ubukumkani obungayikubana siphelo. Inkosi uYesu inyana wakho. Ngoko bayakuzivumba izithobo, izingqi ziyakuvakala kwaye kusaye kubakho zimfazwe kwakhona. Bayakutyala izidiliya badle iziqhamo zazo. Bayakwakha izindlu bazihlale. Waye akusayi kuze kubekho nkathazo kwakhona ngoko emva koko. Zisikelele ngoku njengokuba sisondela kwilizwi. Waye bawo wena uyasazi isizathu sokuba ndisondele kwilizwi ngesi sibhalo kanye silapha. Kungokuba ndiva ukuba wena ufuna ukuba oku ndikwenze ngolu hlobo. Intando yakho engcwele leyo kulungelelwano lwakho use. Ulungelelwano lwalomhla ukuze abantu bafumanise indawo yabo balungele iyure yedabi. Njengokuba umzalwane ethe umthandazo wakhe oza kuwe ungekudala, oh usiqeqeshe ithuba elide kakhulu nkosi. Ngokuba osinike isikhundla sethu sibeke apho koko simele kukwenza ukuze sibe semsebenzini kabawo.
Amen.
Ngokuba sicela oko egameni likaYesu unyana wakho. Amen. Ndibene njikalanga imnandi kanene ngale njikalanga. Ndithetha nogqirha odumileyo eLouisville nomongikazi wakhe. Beve ngezinto ezimangalisayo zenkosi kwaye uyise wayengugqirha. Waze weza wahlala kwigumbi lam ithuba elininzi le njikalanga. Usuke wafika nje wavela wangena umntu omangalisayo.
Rather a little hard, you know, kind of stomp.
Obulukhuni xebe uyazi ubunqonqo ungumhlabi wenene endawo yokuqala kodwa umke inyembe zisihla ngezidlele zakhe. Oh mna uThixo unabo bethe igqibiyo yonke indawo kwi office zogqirha abongikazi. Andikholelwa ukuba ukho umongikazi kwisibhedlele sabagugileyo iNorton. Endingazange ndinqine kuye malunga nokuba nomoya oyingcwele ndaze ndambuza uba ubhaptizwe na egameni likaYesu. Akho nogqirha endahlangana naye naphina okanye entla, yabona? Ndibaxelele ngawo, asinathuba lininzi mzalwana. Akunamsebenzi noba ukhangeleka kunzima kangakanani apho, lindela nje ude uwelele ngapha kwalaa mphefumlo ogqibela phesheya ubone. Ngoku uyakunqwena ukuba ube kanti ubuyenzile ewemhlekazi. Musa ukulindela kude kubele lo xesha masiyenze khona ngoku. Yiyo le yure. Oh, basenongavumelani baphuphume beqambula kancinane malunga noko kodwa bazimisele ukuyenza loo nto. Ngenene bazimisele ukuyenza loo nto balungile. Xa beqambulisana nawe ithi njenje ukhumbule abazimiselanga kwenza njalo eneneni, abazimiselanga kuyenza loo nto. Mhlawumbi nje kukuba bafundiswe into enye abahambelele kuyo ukuze wena ube unokuyibona imbono yabo. Musa uqambulisana nabo, Musa uqambulisana naye namnye koko bathande nje ungene bangene kuwo. Uze ke ubathandazele. Kulungile, ndiyacinga ukuba sihle sayafuyela kwivesi yethoba, andiqinisekanga. Kude kakhulu kuya kusahluko sesithathu, akunjalo madoda?
Honey in the rock.
Oh, bubusi buselweni kumobo. Besithetha ngoku nikhumbule ukwenzela nje kuba sibe nesandlalelo kwakhona. Waye ngoku umzana uNeville uze unditsale kancinane ngoku uba ndisilele ukulibona ixesha ukuba liyemka ukuze ndibe nokuthandazela abagulayo. Sifuna ukufaka lonke ikhaphaza elincinane esinokuba nako ukulifaka. Waye ngokuhlwa nje ndifuna ukubizela ngaphambili abaguqukayo. Ndi ukugqibezela oku ukuze ndibe nako ukufunda konke okuseleyo koku. Kodwa injongo yoku yile ukuba ubone indawo yakho kuKristu. Ukuba ubone ukuba kuyonto unokuqhubeka nje ungene kuyo okanye into usenokuthi ube ulingenwe yiyo kwindawo ethile kodwa koko uThixo wakwenzela kona ngokwakhe. Hayi ukuba wawulunge kangangokuba wade waya enkonzweni ngobunye busuku wazomzwala nomsizana uthile okukhokelela esigukweni kwaye kwakungeyiyo loo nto yayinguthixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi owakunyulela kwangaphambili ubomi obungunaphakade. Wathi wakufika apho ngaloo mini akumangalisi uba amashumi amabini anesine amadoda amakhulu azithula izithaba zawo. Wonke umntu wabeka isithaba sakhe phantsi, wonke umntu wawangobuso. Ayengenayo nento enye awayenokuyithetha, akukho mshumayeli, akukho ndoda inkulu nantona yenye. Konke ukudunyiswa kuya kwimvana. UThixo uyakuhlanganisela kuyo zonke izinto ngaloo mini. Oh, ukuba nje besinokuqaphela ukuba yayingubani nalowo wabethelelwayo. Ngoku kuyi siqala ngeefesi yesibhozo okufumana isandlalelo esincinane. Awaluphuphumisela kuthi lunabo bonke ubulumko nokuqonda. Esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yakhe. Imfihlelo zokuthanda kwakhe. Niyayikhumbula ke indlela ebesibambelele ngayo kuloo nto? Bangaphi abebelapho kusasa nje masibone? Indlela esithe sabambelela ngayo koko imfihlelo yokuthanda kwakhe. Ngoku asiyonto incinane nje ngoko imfihlelo. Ukuthanda kukaThixo kuyimfihlelo. Waye umntu ngamnye umele ukuyifumana intando kaThixo ngesiqu sakhe eyindoda okanye engumfazi. Imfihlelo kaThixo siyifumanisa njani? UPawulosi yayisaziwa nguye. Wathi akazange athethane naye nabani na, hayi inyama negazi. Akazange aye esikolweni, iziko lemfundo, akazange abe nanto yakwenza naloo nto. Kodwa yena yatyhilwa kuye nguYesu Kristu owahlangana naye endleleni eya eDamasko ekukukhanya okunjengentsika yomlilo kwaze kwambiza. Wehla waya kwelase-Arabhi waze wahlala apho iminyaka emithathu. Oh, awucingi uba elithuba elide elo mzalwana Egan. Iminyaka emithathu uPawulos elapho ezantsi eArabhiya waziqeshela isakhiwo esincinane kwindawo ethile esihla inyuka ngemigangatho nezo ncwadi zisongwayo zindala zonke babengenazo ezintsha uPawulos wazibhalayo uninzi. Kanye apha kwezi ncwadi zindala zisongwayo indlela awathi uThixo ekuqalekeni wasimisela ngenxa engaphambili ubomi okunaphakade nendlela awayezawuthi athumele ngayo uYesu ukuze ngenxa yeli dini sibe nokuba nelungelo kumthi wobomi. Abo abazi ngenxa engaphambili wababiza. Abo ababizayo usele bangcwalisile. Abo abangcwalisileyo usele bazukisile. UThixo ukusukela ekuqalekeni kwehlabathi wasimisela ngenxa engaphambili ekwenziweni onyana. Ngoku indalo iyonke iyancwina ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo. Oh, ndinokuqikelela ukuba uPawulos waba nexesha elimnandi. Ndingathanda ukuba ndibe ndandilapho kunye naye. Ungethandi wena? Ngoku wathi usazisile imfihlelo. Fumana ukuba umoya oyingcwele ube phezu kwakho ixesha elithile uqale ukuqhuba oko ukhangele ukuba kuhamba njani na. Ngale njikalanga bendine malunga na30 emizuzu okufunda ukusikhangela nje kwakhona esi sifundo, mhlawumbi ingekuko ndingathi sisiphingatha soko imizuzu elishumi-5 phakathi kwaloo maxesha. Ndaze ndaqhubela phambili ndaze ndacinga imfihlelo kuyimfihlelo kanjani. Kwaye isibhalo sandibuyisela emva sayakundingenisa kwitestamente endala, emva koko sabuyela emva saza kungena kwitestamente entsha. Kuyinto nje ehlangeneyo. Ndibone imfihlelo yokuza kwakhe, imfihlelo yentando yakhe, imfihlelo yethu sihlangene ndawonye. Khumbula, ayinakufundiswa nakuliphina iziko lemfundo. Yimfihlelo. Awunakuyazi ngemfundo, ngemfundo yeza kwalizwi. Imfihlelo eyayifihlwe ukususela ekusekweni kwehlabathi ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo. Ndixelele mzalwana wam, ndixelele dade wethu, yayileliphi ixesha apho onyana bakaThixo babenokuze babonakalaliswe ngaphandle kweli xesha ngoku? Lalike lakho phi ixesha embalini apho baya kubonakalaliswa ukuhlangulwa kwendalo iphela? Indalo, indalo ngokwayo iyancwina ilindele ixesha lokubonakalaliswa. Ngoba ngaphambi kokuba isicamakushelo sibe senziwa, ngaphambi kokuba umoya ongcwele wathi wathululwa, ngaphambi kwayo yonke itestamente endala, konke ukuhla apho kwakungeze kubekho ukubonakalaliswa. Wafanele kuba ilinde kude kube leli xesha. Ngoku zonke izinto zizisiwe ziyeza zidibanela ukuba lilityele ntloko ukuya ekubonakalalisweni koonyana bakathixo bebuya kwakhona. Waye umoya kathixo ungena kula madoda ugqibelele kangako lude ulungiselelo lwawo lusondele kangako ekubeni ngathi lo lukakristu lude lumnxibelelanisene ebandla lakhe badibane. Bangaphi abakhe bayifunda imbali yepiramidi? Ndiyaqikelela mhlawumbi lelinye inenekazi eliphakamise isandla salo. Kulungile, uthixo wabhala ibhayibhile ezintathu, enye yazo yayiyizodiac esibhakabhakeni, ibhayibhile yokuqala leyo. Ngumntu kwakufanele ukuba ajonge phezulu ukuze abe nokuqonda ukuba uthixo uvela ngasentla. Landela izodiac nake nayifunda. Inika nditsho sonke isigaba sexesha kwaye isigaba sexesha sikanonkala. Inika isiqalo ukuzalwa kukaKristu. Yintoni umkhonzi wokuqala kwizodiac? Yintombi eseyintombi. Yintoni umkhonzi wokugqibela? Yiliyo ingonyama. Ukuza kokuqala nokuza kwesibini kukaKristu konke kubhalwe apho. Ukuze iBhayibhile elandelayo eyabhalwayo ililitye elibizwa ngokuba ziphiramidi. UThixo wabhala kwiphiramidi. Uba uyazifunda khangela iimbali zakuqala nemfazwe indlela ezazakhiwe ngayo ngaphambi kwentshabalalo kanogumbe. Esithathu yabhalwa ephepheni iBhayibhile ukwenzela elikhulu elinengqondo elilumkileyo ihlabathi eliyakuza. Ngoku njengokuba uThixo eye wehla ngesigaba sexesha sikwiliyo ingonyama. Sisekuthwesweni kwepiramidi. Sikwincwadi yezityhilelo kwisahluko sokugqibela. Inzululwazi ithi sikwimizuzu emithathu ngaphambi kwenzulu zobusuku. Oh, cinga nje ukuba siphi na. Wayeqaphela masithabathe ipiramidi ilula. Ihamba nje ngokungathi unxantathu. Xa sasilapha ezantsi ekuqalekeni kwesigaba sexesha sakuqala sebandla emva kohlaziyo kwixesha likaLuther. Ukuthi nje kumntu wayengumKristu wakuthetha mhlawumbi ubomi bakhe kungenjalo ukufa. Babembulala nje ngenxa yokuthi wayengumKristu. Ngoko ke ukudlula kwimbandezelo zonke izigaba sexesha kulo lonke ixesha bekuhleli kukho intshutshiso. Bonke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu baya kutshutshiswa. Kwisigaba sexesha likaLuther kwakusoyikeka ukuthi ungumLuthere. Wawuthathwa njengomntu oyibaxayo kwaye wawunobulawa. Ngamaxesha amaninzi baye babulala kumaziko omlilo bebatshisa nayo yonke enye into ngenxa yobuLuthere. Laze ibandla laya lincipha njengephiramidi langena kwelinye inyathelo lobabalo elalilungcwaliso. Ixesha likaWesley ngexesha wathi wamelana nebandla lama-Anglican wafundisa ungcwaliso. Lwaya kwabambalwa kwakhona baze babizwa ngokuba liqela labayibaxayo. Bangaphi apha babengamawisile okanye ababekade bengawo okanye abakhe banonxibelelwano nebandla lobuwisile? Sisiqingatha senu. Benisazi ukuba ibandla lamawisile lakhe laphantse lanomoya oyingcwele ngaxesha elithile. Ndakhe ndaya kwiinkonzo zamawisile ndawabona esiwa emgangathweni baze babajule amanzi ebusweni babafake umoya ngephiko lokwenza umoya bezama umoya oyingcwele ukuba ungehli phezu kwabo. Injalo loo nto ngokuyinyaniso leyo. Ezantsi kwiinduli zaseKentucky apho kwakuwo amawisile ninabafana ningabajoyini becawe apho. Sasinamawisile phaya amabhaptisi. Sehla esigukweni sabubekhana imikolo sade safumana into ethile. Saphuma apho saphila ngokwahlukileyo emva koko. Kodwa ninyuka nje nibhalise igama encwadini nithi ndingumwisile ize ndithawa ibhotlana yokusasaza ityiwa ndizifefeze ngamanzi kube kuphelela apho. Niphume apho ninxibe ibhulukwe ezimfutshane nifake i-makeup. Nibalekise umdyarho wamahashi, nibhethe, nidlale amaqashiso, nidlale oomatshini bamaqasho nayo yonke enye into, nangoko nibe ningamawisile athembekileyo, uyabona? Asibobuwisile obo, abajoyini nje becawe abo, injalo loo nto. Amabhaptizi kwayinto enye, amapresbitari, konke ukuhla kwindlela enye. Njengokuba uDavid Duplessis wathi, abazukulwana, uThixo akanabo abazukulwana. UThixo akazange abe namzukulwana, unonyana, kodwa akanabo onyana bangabazukulwana, injalo loo nto. Nina kwaye abantu abangena kwibandla lasewisile okanye ibandla kwamoya okanye ibandla lamabhaptizi, ngoba umama wakho okanye utata wakho wayengowakwamoya okanye umbhaptizi, ngoko ungunyana ongumzukulwana. Babe ngonyana bona, ungunyana ongumzukulwana wena, yabona? Ngoko uThixo akanayo into lolo hlobo, ibandla linento eninzi yoko, kodwa hayi, uThixo akanayo. Ngoku qaphela ezi zinto, konke ukuhla kude kuze kutsho ngoku njengokuba kusiya kuba kwabambalwa ibandla. isigaba sexesha lokwamoya singenile loo nto ngokuqinisekileyo yasusa zonke iindawo ezingamaqhuma yaze yenza ntoni ke yashiya nje amawisile namaluthere ngasemva ngoko umoya oyingqele wahamba ngoko wemka kwisigaba sexesha sakwamoya benza ntoni bazenza umbutho bazenza ngokwabo singama-assemblies of God singabobunye singabobubini silibandla likathixo sikoku okanye okuya awungowethu awunawungena ezulwini ngaphandle kokuba igama lakho libe kwincwadi yethu
oh
imfeketho enjalo andikhathali noba ngumbhaptizi umwisile umpresbitari igama lakho libhala kwincwadi yobomi xa uthixo ethe walibeka apho ukuba wawumiselwe ngenxa ngaphambi kobomi okunaphakade uthixo uyakubizela ngandlela ithile ngendlela ethile okanye yenye ngokuqinisekileyo uya kuyenza loo nto konke andinike kona uba ukuya kuza kum akunamsebenzi noba yeyiphina inkonzo ngowayo loo nto ayinakwenza nto noko kodwa imvaba ayinawukuze ikwenze le nto koko isenokuthintela kakhulu ekuqhubeleni phambili nothixo kodwa ayingeko ikwenzele into yenye ikuhlanganisa ngokomkonzo neqela labakholwayo kunye nabangakholwayo kakade uhlangana naloo nto kuyo yonke indawo yakuyo kwaye babe nayo loo nto nasezulwini ngoko kulungile kodwa ukhangele kwihlelo lakho khangela kuyesu nguye oma kujongwe kuye ngoku njengokuba sisihlanje sifike apho babene bangaphi ndiyakholwa ukuba lo mfazi ebephakamise isandla sakhe ukuba wakhe wafunda ngepiramidi uyazi ipiramidi ayizange ibe kwento phezulu ayizange ibe nelityele ntloko phezu kwayo abazange babe nako nokulifumana abazi uba kwenzeka ntoni nakulo kwakutheni ukuze ilitye lentloko lingabekwa phezulu ilitye lentloko phezu kwayo kungokuba waliwa ekuzeni kwakhe waba lilitye elaliwayo injalo loo nto kodwa liza kuthweswa injalo loo nto aze ngoko loo matye anxibelelanayo alingane ilitye lentloko ayakuba ngamatye ayakuthi ngokugqibeleleyo afane nelo litye liyakwalingana anxibelelanayo yonke indawo ipiramidi igqibelele kangangokuba awunako nohambisa incakuba ireyiza phakathi kwawo apho loo matye ahlangana khona enjalo kubantle imasonry isakhiwo sezitena amanye wawo anokuba nobunzima amakhulu etoni ephezulu emoyeni abe ehleliswe kanye ngokugqibeleleyo kangako nanto indlela uthixo alizisa ngayo ibandla lakhe sinxityelalaniswe ngokulinganayo iziyonye namxhelo mnye ngoku umntu othile uthi ke amaluthere phaya kudala akukho nto ayenayo musawukholelwa yiloo nto amaluthere ayakuvuka eluvukweni kanye njengokuba nabanye beyakuvuka eluvukweni amabhaptisi amapresbitari nabo bonke abantwana bakathixo bayakuvuka kolo vuka kwaye naso esizathu namhlanje sokuba abantu bathi o kulungile kuyabakho imvuselelo etshayelayo eyakuphuma apha isinzi amakhulu ezigidi zabantu bakwamoya ayakusindiswa bonke ukuze ke kubekho uxwilo niyaphazama olwaxwilo luyakuba ngamakhulu amawaka kunjalo kodwa ayakwenziwa ngamawaka amathandathu eminyaka yosindiswa kananjalo kumawaka amathandathu eminyaka eyadlulayo umntu uhamba ekukhanyeni njengoko ukukhanya kusiza kuye uzilungisa iingxaki akuhlangana nazo kuphela ngoko ukuba uyayala loo nto ngoko ushiyeka emnyameni kodwa ukuba uhlala njalo eqhubela phambili ngoku uqaphela ngoko ukuza kwenkosi uyesu kusondele kakhulu kangangokuba umoya osuka ezantsi apha ugwetyelo nje kuphela ungcwaliso ubhaptizo lomoya oyingcwele ukuze ngoku kube kwixesha kanye lokuza kwelitye lentloko ibandla limelwe kukuba ligqibelele lifane nokristu kangangokuba ukristu nebandla babe nokumanywa bahlangane kumoya omnye kwaye ukuba umoya kakristu ungaphakathi kuwe ukwenza ukuba uphile ubomi kukakristu usebenze ngobomi kukakristu wenze imisebenzi kakristu lowo ukholwayo ubomi imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye uyesu wayithetha loo nto yabona ngoku sabane sinolungiselelo oluzayo olufana kanye nobomi kukakristu ngokuchanekileyo luqondakalisa ntoni olo lungiselelo ukuza kwenkosi khangela ehlabathini namhlanje ukhangele ukuba uthini na Khrushchev nazo zonke ezi zinto ezinkulu nazo zonke ezimfixano zisehlabathini jikelele khona ngoku naxesha ninina lingaba ngumgubo nangawuphina umzuzwana kunjalo kwaye uba oko siyazi uba kusondele nawuphina umntu osezingqondweni angafunda amaphephandaba okanye aphulaphule unomathotholo azi uba oko kusondele ekhumbula ukristu uzela ibandla lakhe ngaphambi kokuba kwenzeke oko ngoko kusondele kangakanani ukuza kwenkosi uyesu mhlawumbi ngaphambi kokuba le nkonzo iphele ngokuhlwanje sisekupheleni kwexesha ngokuqinisekileyo inyaniso leyo khangela ibandla njengokuba lisiza njengokuba liqhubela phambili lithabathe nje engqondweni yakho nina bezembali nifunda imbali khangela kwibandla lamaluthere phantsi kogwetyelo lisiza ngokuhlaziyekileyo liphuma kubukatolika likhangele liqhubela phambili uze ukhangele kuwesley esiza isondla kancinane engena kungcwaliso lithungelana lingena esibhalweni khangela kanye phakathi naphakathi amawisile kwaze into elandelayo eyangenayo yaba sisigaba sexesha lakwamoya kwaye isigaba sexesha lakwamoya sasisesobuyiselwa kwezipho izipho zomoya ngoku khangela kwisigaba sexesha esingenayo ngoku kanye ukuya kuma kwilityela entloko yabona ukuba ndithetha ukuthini na ukuza kwenkosi kwazisiwe uthixo nayo yonke indalo ulinde nje ukuba ibandla lifumane indawo yalo ngokufanelekileyo inkathazo namhlanje mna phantse wonke umntu endakha ndahlangana naye ndandiphuma sasithabatha ndinoxilongo lwasemzimbeni uyazi uba xa siyaphesha kolwandle ninabaseki bamabandla nabanjalo ndiyayazi loo nto xa ndandithabatha uxilongo bandikhupha kwelo gumbi apho ndandisela laa nto ndala khangeleka kum ngathi yintlama okanye umgubo okanye into enjalo ndaze ndandiyisela ndaze ndaphuma apho ndahlala phantsi ndalinda isiqingatha seyure ukuze ndibone ukuba iphumile na isisini sam okanye hayi ndakhangela ngapha yakwakho umfazi omncinane ekhangela ngokungathi sele za kufa waye imilenzana neengalwana ndaze ndabe ndisuka kuloo mntu ndiye kulaa mntu kuloo mntu ndiye kulaa mntu ndisiya ndisondela kuye ndade ndaya kufika ezantsi apho wayekhona wakhangeleka ngokungathi usizana lwento sele za kufa ndaya ndasondela kuye ndathi uxolo nkosazana wathi ninjani ow wayegula ngolona hlobo ndaze ndathi konakele phi wathi bendiyethusana uyakutyelela intombi yam ndakugula abafumanisi uba intona eyonakeleyo ndathi inye into endifuna ukubuza yona ndathi ndingumshumayeli wevangeli ingaba unguye umkristu ingaba ukulungele ukuhamba ukuba loo yure iyafika waze wathi ndingowebandla elithilethile ndathi asingombuzo endiwubuzileyo lowo ingaba unguye umkristu ozaliswe ngumoya kathixo ube ukulungele ukuhamba xa ekubiza loo mfazi wayengayazi kwa into endandithetha ngayo yabona oh ngumbono olusizi njani elikuwo ihlabathi ngoku othe wasazisa imfihlelo yokuthanda kwakhe okusondelayo mandinifundele into bendifunda phaya masityile ngaphaya ngoku imfihlelo yokuthanda kwakhe masityile kumahebhere apha umzuzu nje isahluko sesixhenxe samahebhere ndiyakholwa siso waye ndingathanda ukunifundela into eyakuthi nje inenze nizive kamnandi xa sicinga ngathi sihleli kunye kwiindawo zasezulwini amahebhere isahluko sesixhenxe kuba lo melkitsedeke ngokukhangela kumkani wasesalem mbingene likathixo osenyangweni yintoni imfihlelo ngoku nantsi imfihlelo khangela koku ubani lo mfo wenza ukwaziwa imfihlelo yokuthanda kwakhe lo melkitsedeke ndilindele wonke umntu olapha iBhayibhile sisatyhilwa amahebhere isahluko sesixhenxe ngupawulos othethayo laa mntu wamagalati kuba lo melkitsedeke kumkani wasesalem mbingele likathixo osenyangweni wahlangabeza nayo noabraham ebuya evela ekubulaleni ookumkani wamsikelela awathi uabraham wamabela nesishumi sezinto zonke esithi okunene ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo ngukumkani wobulungisa kodwa kamva abena ngukumkani wasesalem ngubani lo mfo oko kukuthi ngukumkani woxolo engenayise engenanina engenasiqalo sabomi engenasiphelo sabomi yayingubani le ndoda yayingubani yona wayengenayise wayengenanina wayengazange abe nasiqalo okanye engazange aba naxesha yakuze afe ngalo wahlangana noabraham evela ekubulaleni okumkani wayesenza ntoni wayephumile uya kulanda ulothe umntu akwabo elahlekile ukumbuyisela waze wabulala ukumkani oko kukuthi abo kumkani babebulele ndiyakholwa ishumi okanye ishumi elesihlanu lookumkani nobukumkani babo kodwa uabraham waxhobisa izicaka zakhe wamlandela wazahlula ngobusuku ndiyabona akuhlangana naye ngexhala ngokuhlwa o mzalwana sisebenza ebumnyameni ngoku ukukhanya kuphela kwakho esinako ukukhanya kwevangeli kodwa wazahlula waze wambamba wambuyisela kwakhona waze kwathi endleleni yakhe yokubuya emva kokuba idabi liphelile masiye kuGenesis sahluko esishumi nesine okomzuzu nje silifumane ngokucaca engcono elibali masiye ngapha kwiGenesis esesi ndiyakholwa ukuba likweseshumi elinesine kwiGenesis sahluko seshumi nesine
Let's take Genesis 14.
Ewe, masithabathe iGenesis sahluko eshumi nesine, ivesi eshumi nesibhozo, siqalise. Masiqale nje ngaphambili kancinane kunoko. Masiqale ewe, ivesi eshumi nesibhozo, iGenesis sahluko eshumi nesine, ivesi eshumi nesibhozo.
And Melchizedek.
Waze uMelchizedeke ngongu Abraham ebuya ngoko ekubulale nokumkani. Wabuya endleleni yakhe yokubuya ebuya noLote bonke abantu babenabo bethatyathiwe bonke njengoDavide ohamba wazewafumana wenza ntoni uDavide wathabatha isilingi esincinane waphuma uya kulibamba itakane elincinane walikhupha emlonyeni wengonyama cinga njengesilingi elanda itakane bani ehlabathini wena okuyenza loo nto ndicela uba yeyiphi na indoda apha enokuyenza phakamisa isandla sakho yakuxela kwangoko uba uyaphosisa andindibonanga ndisiphakamisane sam hayi andinakulanda nange-30 out 6 kunganzima kodwa yena walilanda ngesilinge into efana nesinzwana lofele linengcingo ezimbini kulo lijikeleziswa ngokuba kwathi kwakuba lithuba likagoliyathi ukuba yenze ukukhayisa kwakhe walilandela ugoliyathi
The God of heaven.
Waze wathi uThixo wezulu undenze umhlangulo wemvana emlonyeni wengonyama emlonyeni webhere wayesazi uba yayingesiso isilinge yayingamandla kaThixo awayehamba naye nguye owabuyisa laa mvana bayiloo nto esiyithethayo namhlanje uThixo unabo oDavide bethe gqima qala ewe mhlekazi abadlisa izimvuzi kabawo kwaye kanye ethubeni xa ithumba livela okanye umhlaza usiza okanye into ethile ibe iqhuma iphuma ezandleni zikagqirha loo nto ayinakumisa uDavide uyakuphuma kanye apho elanda loo mfo ephethe isilinge sikacela nantona egameni lam niyakuyenzelwa andikhathalo gqirha bangahleka naye wonke umntu angahlekisa ngayo uya kumlanda nakanjani na eyibuyisela ebuhlanti loo mvu ewemhlekazi ungumntwana kaThixo susa izandla zakho kuye ingqubekwe phantsi lengonyama ngoko ingonyama yavuka wayibamba ngodevu wayibulala inkwenkwana encinane edlakadlaka ngeliphandle ilokunzima amashumi asibhozo okanye amashumi alithoba eponti khangela uMelchizedeke ukumkani wasesalem ongukumkani woxolo nto leyo isalem ilapha ngapha kwenduli ungukumkani wasejerusalem yayinguye lowo uye kanye eyayinguye ukumkani wasejerusalem nto leyo ijerusalem yayibizwa ngokuba kuqala isalem into ethetha uxolo yayijerusalem leyo kuqala ngaphambi kokuba ibe yabizwa ngokuba yijerusalem wayengukumkani wejerusalem wayengukumkani wobulungisa ukumkani woxolo ukumkani wesalem wayengena ise wayengena nina wayengena ise wayengena nina wayengena siqalo samihla wayengena siphelo sabomi wayengena mlibo wakuzalwa ubani lo mfo akhangele emva kokuba idabi lalidlule emva kokuba uloyiso lwalufunyenwe khangela into awayithethayo kwaye uMelchizedeke ivesi yeshumi nesibhozo sahluko seshumi nesine kwiGenesis uMelchizedeke ukumkani wasesalem waphuma enesonka newayini ube ngumbingeleli kaThixo osenyangweni wamsikelela wathi makasikelelwe uAbraham uThixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi makabongwe uThixo osenyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho ezandleni sakho uAbraham wamnika isishumi sento zonke masifunde siye phambilana wathi ukumkani waseSodom kuAbraham ndinike abantu uthabathe impahla
And Abram said unto the king of Sodom,
Wathi Abraham kukumkani waseSodom, isandla sami ndisiphakamisele kuYehova, uThixo osenyangweni, umnini mazulu nehlabathi, phulaphula indlela yokushumulela ngayo oko. Indlela omnika ngayo khona. Ukuba ndiyikuthabatha nosinga, nokuba ngumtya wembadada, ukuba ndiyikuthabatha kuko konke.
Not anything.
Nokukokwakho ukuze ungatsho ukuthi mna ndimtyebisile uAbraham Upela ibe ilendo idliweyo ngabafana.
Notice.
Apela lo Melkisedeke kanye njengoba hlangana noAbraham evela ekubulaleni okumkani. Impihlelo kaThixo ngoku isaziswa. Wayengubani yena? Akukho mntu abana kuyifumana nayiphina imbali ngaye.
Because he didn't have any father.
Ngokuba wayengena ise, wayengenaye nanina. Wayengazange abe naxesha waqala ngalo. Wayengazange waba naxesha yakufa ngalo. Ngoko nokuba wayengubani na usaphila.
He never did have a beginning.
Akazange abe nasiqalo. Ngoku wayengenakuze abe ngomnye umntu ingenguye uela Elohim okho ngokwakhe ohlala ekho ngokwakhe uThixo onamandla onke. UYesu wayenoyise, uYesu wayenonina, uYesu wayenesiqalo semidla, uYesu wayenesiphelo sobomi emhlabeni. Kodwa le ndoda yayingenayo unina okanye uyise. Amen. Ingenayise nanina.
Jesus had
both father and mother. This man had neither
father and mother. Lendo da
inge na ena ise na nina. Amen. Why in Zandoni?
After the battle was over.
Empa kokba li zule itabi. Empa kokba uwe Abraham watawata inda uyake.
After the church takes its position.
Empa kokba ibanda li tawata inda uyalo. Sbizelwa ekwenzwe no nyan.
Omoya
uinwe.
And when each man takes his position,
why come to me? Etabata indawo yakhe. Indothi kwambizela kubayenze. Azeme kuye. Ekupheleni kwendlela. Elanda abalahlekileyo. Ngokokuqala uPaul osusa konke koyika konto. Engoku uba ubiziwe, uba usebenzanga nje engqondweni yakho, ngohlobo luthile lwemfundo yakwalizwi, uba uzelwe ngenene ngomoya. Ngoko uthi kwakumisela ngenxa engaphambili ngaphambi kokusuka kwehlabathi wabeka igama lakho encwadini yobomi yemvana. Ngoku siyahlangana kuya kuhlala kwiindawo zasemazulwini kuKristu Yesu. Singabantu abangcwele, isizwe esingcwele, abantu abahlukileyo, isibingelele sibukumkani. Sinikela amadini angawomoya kuThixo, oko ukuthi iziqhamo zemilebe yethu edumisa igama lakhe. Abantu bayangena bathi, aba bantu baphambene. Ngokuqinisekileyo banjalo, ubulumko bukaThixo bubudenge ebantwini nobulumko babantu bubudenge kuThixo. Baphambene omnye komnye. Kodwa ibandla lizaliswe ngumoya ngenene, lizele ngamandla kaThixo, lihleli kunye kwiindawo zasezulwini. Linikela amadina ngawomoya, indumiso kuThixo. Umoya oyingcwele uhambahamba phakathi kwalo, uqalula isono, ubiza zonke izinto eziphakathi kwalo eziphosakeleyo, ululungisile, ulenza libe kuthabalala lilingane.
Always in the presence of God is that
ngokuba kutheni njalo phambi kothixo kukho elo dini lophayo. Ngokukhumbula singene kuyo kusasa nje, awuzange usindiswe ngegazi, uhlala usindisiwe ngegazi. Kodwa wasindiswa ngobabalo ngokukholwa ukulukholelwa. UThixo wankqonkqoza entliziyweni yakho ngokuba wakumisela ngenxa engaphambili. Wakhangela phezulu wazokholelwa oko wakwamkela. Ngoku igazi lenza intethelelo ngenxa yezono zakho. Kumbula ndithe uThixo akamgwebi umoni ngenxa yokona. Ungumoni indawo yokuqala. Ugweba uKristu ngokona. Ubuze ngoko ngenxa yokuba emgwebile uKristu wathabatha ugwetywa kwethu. Ngoko akukho kugwetywa kwabo bakuKristu Yesu abangahambi ngokwenyama koko abahamba ngokomoya. Kwaye ukuba wenze nantoni engeyiyo akukho ngabom, awoni ngabom. Umntu ona ngabom ophuma ngokuthanda one akakangeni kulo mzimba. Kodwa umntu wakhe wabalapho ufile kwaye ubomi bakhe bufihlwe kuThixo ngoKristu. Utywine ngomoya oyingcwele kwaye umtyholo akanako nokumfumana ukude kakhulu apho. Kungafuneka uphume apho ngaphambi koba umtyholi akufumane ngokuba ufile. Ela umntu ofileyo ukuba ungumananisi ubone ukuba uyakwenzeka ntoni na. Ikhabe ecaleni uthi mhananisomdala unguwe akasayi kuthetha nelizwi elinye. Waya kunjalo kuya kungenxa nje apho. Waya indoda efileyo kuKristu ungayibiza ngokuba ungananisi, umbize ngayo nantoni na ufunayo akasayi kuphakanyiswa yiyo. Ukuba nantoni na uya kunyebelezela aphumele ndaweni ithile akuthandazele. Injalo loo nto. Kodwa abanye babo baphile ngenene. Nanto into endicinga ngayo, simelwe ukuba singcwaba abantu abafileyo. Babo bafileyo kuKristu sibangcwaba emanzini. Amanye amaxesha singcwaba abantu abaninzi kakhulu abahleliyo abanekrati neembambano ezininzi kwaye kuninzi okusebandleni. kodwa asina kwahlula oko kodwa uThixo unako uyabaza abantu bakhe uyazazi izifo zakhe wazi lonke izi uyabaza abantwana bakhe uyazi bangubanani okumbiza akhume uyazi bangubanani wamisela ngenxa engaphambili uyazi bangubanani amnike ezinto ezo aza kuzazisa ngazo indlela yena uThixo anokuthembela ngayo kubantwana bakhe kwinto emele ukwenziwa esazi uba bayakwenza yona kanye uyakoloba uThixo uyayenza loo nto uba usathana wathi uyobhi ngenye imini wathi uThixo ngenye imini ewe unaso isitaka uThixo wathi akho ufana naye emhlabeni uyindoda egqibeleleyo wayemthembile usathana wathi o ewe yonke into kuye ilula makhe ndimfumane umzuzwana kwaye ndiyakumenza kuqalekise phambi kwakho wathi usezandleni zakho kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe yabona wazi wenza yonke into engabuthathi ubomi bakhe kodwa o uyobhi endaweni yokuthi wenza ntoni ingaba wamqalekisa uThixo xa uThixo wathabatha abantwana bakhe xa wathi wenza zonke ezo zinto zibikuye nayo yonke into uyobhi akazange abe nambuzo wawa ngobuso bakhe wadumisa halleluya wathi inkosi enikileyo kwa inkosi ethabathayo malibongwe igama lenkosi nanto ke uThixo wayelazi ithemba lakhe kuyobhi uThixo uyazi uba ngakuthemba kangakanani na uyazi uba ngandithemba kangakanani na kodwa into esithetha ngayo ngoku kukubekwa ngendawo kwalo mntwana ngoku xa ibhayibhile ngethuba idabila lidlule xa yonke into eyayigqityiwe ngoko yintoni into elandelayo esiyenzayo yintoni elandelayo esiyenzayo emva kokuba lidlule idabi ubusazi uba senza ntoni na sihlangana noMelkisedeke masityile kumateyu sahlubo esishumini esithandathu ivesi yeshumini esithandathu ngokukhawuleza kakhulu sibone ukuba injalo naloo nto okanye hayi umateyu ongcwele sahlubo eshumini esithandathu nomqolo weshumi elinesithandathu ndiqiniseke mpela ukuba yiyo leyo umateyu sahlubo eshumini esithandathu ivesi yeshumi elinesithandathu Matthew 16 Umateyu isitha hayi siyo leyo ayina bakufutshana lo hlobo amashumi abini nesithandathu oh lishumi nesithandathu apha uthetha no Simon Petros uxolo beningathethi loo ndawo amashumi abini nesithandathu kakade sihloso kugqibela nje nako apho ndizama ukufika khona uMateyu isahluko samashumi abini nesithandathu nomqolo wamashumi abini nesithandathu ngoku sifumene nantsi kwisihloso ngokuthi sokugqibela bakubona ukuba bayadla ke uyesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle ngumzimba wam lo wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke uba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono zono izono amakristu enza okuphosakeleyo lungile kodwa phulaphula umqolo wamashumi abini anethoba ndithi ke kuni andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya kuthabathela kweli xesha ude kube yiloo mini sukuba ndisela nantsi sitha ebukumkanini bukabawo intoni laa nto inye uMelkisedeke wayenzayo emva kokuba uAbraham wangena kwindawo yakhe wahlalisa amadoda akhe ngolungelelwano waza waloyisa idabi waza wagoduka uMelkisedeke waphuma inesonka newayini emva kokuba idabi lidlule ngoko siya kudla isidlosa ngokuhlwa somsitho kunye nenkosi uYesu kwilizwe elitsha o malibongwe igama lenkosi kulungile
The mysteries of his will are according
Imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe ngapha emva kwakhona ngoku maEfese isithoba awayimisayo ngokwakhe ukuze akuzaliseka amaxesha wayekhumbula oku sesikudlule oko amaEfese isahluko sokuqala ivesi yeshumi ukuze akuzaliseka amaxesha ngoku sifundile ukuba ukuzaliseka kwamaxesha kulindele ntoni na ukuzaliseka kwalo lonke ixesha ixesha apho isono siyakuphela khona, ixesha apho ukufa kuyakuphelelwa khona, ixesha apho ukugula kuyakuphela khona, ixesha apho isono siyakuphela khona, ixesha apho konke okugwetweyo, ezo zinto zigwetweyo awathi usathana wazigwetha, ziyakuphela khona.
When time itself shall cease.
Ayi xesha ngokwalo liyakuphela.
Watch.
Khangela.
That in the dispensation of the fullness of time.
Xesha kuba zihlanganisele zonke izinto kuye uKristu.
Both which are in heaven.
Ezisemazulwini kwanezisemhlabeni. Ewe kuye. Azihlanganise zonke izinto ngoKristu. Njengoba bendisitsho kusasa nje onke amagaqa amancinane esiwafumanayo ezinto zinkulu zincinane ungazibhudisa kwiGenesis unokuzibhudisa kwiExodus ungazibhudisa kwiLeviticus uze uphumele nazo kwaye kwisithilelo ziyakuphelela ekubeni nguYesu ungathatha uYosefu uthathe uAbraham uthabathe uIsaac uthabathe uYakobo uthabathe uDavide uthabathe nasiphina isigaqa kuloo madoda akwaThixo ubone ukuba ubone uYesu Kristu ebonakala sibe kuye ngamnye nakubo ukuze asihlanganisele zonke izinto kuloo mnye uKristu Yesu. Ngoku hambela phambili kancinane ngoku ngoku ivesi yeshumi elinanye kuye lo sithe sikuye sadla ilifa ilifa umntu othile umele kukushiyela into ukuze uyidle ilifa ingaba kunjalo ilifa yintoni ilifa esinalo yintoni ilifa esasinalo andizange ndibe nalo kodwa uthixo andishiyela ilifa ekubekeni kwakhe igama lam kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Uthi ngoku yimamzuzi umzalwana uYesu wayenza loo nto ekufeni kwakhe efela wena hayi akazange uYesu weza kundithengela elo lifa funda kwako olandelayo umcanje olandelayo kuye lo sithe sikuye safumana ngokucacileyo sadla ilifa simisiwe ngenxa engaphambili ngokwengqibo ezisebenzayo zonke ezo zinto ngokwecebo lokuthanda kwakhe uthixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi njengokuba sisithabathe ukusuka ezantsi sifundoni nabantu indlela esibone ngayo uthixo ukuba wayekho kuye ngokwakhe nendlela yokuba kuye kwakukho uthando uye kwakukho ukuba uya kuba nguthixo kwakungekho nto inokumnqula uye kwakukho ukuba wayeya kuba nguyise kwakungekho nto yenguye eyedwa uye kwakukho ukuba wayeya kuba ngumsindisi kwakungekho nto ilahlekileyo uye kwakukho ukuba uya kuba ngumphilisi ezo zimpawu zakhe kwakungekho nto apho ngoko yena ngokwakhe elakhe lelakhe icebo lavelisa ezi zinto ukuze abe nako ukuthi ngale ndoda inye uKristu Yesu azihlanganise zonke izinto kwakhona iliso alibonanga indlebe ayi akumangalisi ukuba ibe into eyimfihlelo
has predestinated
khangela wasimisela ngenxa engaphambili kweli lifa ubandi nelungelo lenene lelifa lento ethile uba uthixo omkonkoza entliziyweni yam athi William Branham ndakubiza kudala kwixesha elidlulileyo ngaphambi kokuba lisekwe ihlabathi ukuba ushumayele ivangeli ndinelifa ilifa lobomi obunaphakade ngoku uthixo wathuma uYesu uba enze elo lifa ukuba libe inene kum ngoba kwakungekho nto ndandinokuyenza ukuze ndilidle ilifa kwakusenyanyeni lalifanelekile kwakungekho nto ndandinokuyenza kodwa ekuzalisekeni kwamaxesha uthixo wathumela ngexesha lakhe elalilunge kuye uYesu imvane yaxhelwa kwasekusekweni kwehlabathi igazi lakhe lachithwa ukuze ndibe nokuya kwilifa lam
to be what inheritance the sonship
ubuze kube intoni elinjani lifa ubunyana ukuba ngunyana kaThixo
and now this may just
engoku oku kusenokucarha ufe
but did you know that man
kodwa ubusazi ba abantu abangonyana bakaThixo bangothixo abancinane bangapi abakhe bayazi loo nto bangapi abaziyo ukuba uYesu watsho
iBhayibhile
uYesu wathi awuzange utsho umthetho wenu ngokwawo ukuba ngoThixo kwaye ubani babiza ngokuba ngoThixo abo uThixo wathi kwiGenesis isahluko sesibini babe ngoThixo ngokuba babengabo babenolawulo olupheleleyo kukumkani behlabathi wamnika ukungangamutsha kuzo zonke izinto waze walahlekwa bubuthixo bakhe walahlekwa bubunyana bakhe walahlekwa bubungangamutsha bakhe waze usathana wabuthabatha.
We are waiting for the manifestation.
Amen.
Of the Son of God.
We are
waiting for the manifestation.
We are waiting for the manifestation.
When the full sons of God
are waiting for the manifestation.
We are waiting for the manifestation.
Hallelujah. As that tabata long cake, Satan of Kanaro Puy.
Yes, sir.
Aram Segas, Lilelake, Uyo Loko, Swap Makutipo, Nyani Soleo, Yang Yanagatipo, Wazena went home to Wab and brought Chico Nani, Wazena Wati, Ubabis Abo in his Vitatipole, Zakubo, Abba Propheti, Ubabis and Uba, Go Chico, Abo in his Vitatipole, Zakubo, Quayo Chico, Watson, Go Quake, Ubabang or Chico.
He told Moses, "What the hell was this? I made you a god."
He went there, Utiko,
and made
Aaron. That's Aaron, the man, the prophet, Wako.
Amen.
Amen. Whoa. Yes, man, son of Cuba. When calling in and on, what do I mean? Oh, come, Metro Enu, Anga Bulega, his bonus.
All right. He made
one man's own to one Utiko, Utiko, Bukum Kanbake,
and his domain goes.
Why Bukum Kanbake, Ukwanze, Ukwanze, Ukwame, Ukwame, Unalaulo Kubo.
Why get
Pawias Wazayo, then Tikom Ongena Sono, Wakonda Galisa Oko.
When the winds blow, he said,
get to my Mimoya, Budawati, Yitini Tu, Sola. Amen. Waze ngetuba umthi watakombi okhlakuwe. Inene ndithikuni nina bangothi kwabancinane. Ubani yakuthi kule ndaba suka ningathanda kuze enhliziyweni yenu. Kokona ikolo kokona ikuthetileyo kuyakwenzeka. Ningakufumana okona ikuthetileyo. Buyela emva kanye kuGenesis ekuqalekeni. Intoni?
Now the world and nature is growing.
Ngoku isabathi nendalo liyancwina, liyalila. Yonke into iyahlukuma intoni? Ubakubonakaliswe onyana bakaThixo.
When true sons.
Onyana benene. Onyana abazelweyo. Bezalise bumunyana, bekhetha lize ilizwi labo lingqinelwe. Ndiyakholwa ukuba sibumda oko kanye ngoku. Ewe mhlekazi. Yithi kule ndaba makube njalo. Mzalwana ndinqwena kanje nakanje into ethile yenzeke ndilikholwa kuYesu Kristu. Ndiyakunika oko egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Nako kubonakalalisa. Oh, mzalwana izityalo zam ziyatsha ngaphesheya phaya andikhange ndifumane mvula konke.
Ndiza
kuthumela imvula egameni lenkosi nantso iyakufika. Oh, ilindile yancwina yonke indalo. Ilinde ukubonakalaliswa konyana bakaThixo. UThixo wamisela oko ekuqalekeni. Wanika umntu ubukumkani. Wanika uYesu Kristu waza uYesu Kristu wamnikela egameni lakhe nesiqiniseko. Belani kuba unantoni na egameni lam ngaye ndiyakuyenza.
Oh, brother Palmer.
Oh, mzalwana Palmer. Ilindele ukubonakalaliswa konyana bakaThixo. Ukumanga endawo ibandla. Njengokuba ndithilo incwadi yama-Efese incwadi kaYoshua. Kwaye uYoshua ubeka abantu apho balunge khona. Ngoku baba bengaye kumanje aze abe kuEfraim aze Manase aze lo abe buyela emva exambulisana exoxisana. Babeyakuqhubela phambili kanjani? Xa umnyathi ndikumbhaptizi ndikumwise ndikumpentekoste ndingobunye ndingobubini ndingusibani bani. Uyawuyenza njani loo nto? Yima uzole.
God's willing to place his church.
UThixo ufuna ukubeka ngendawo ibandla lakhe. Onyana neentombi zikaThixo.
God let me live.
Thixo mandiphile ukuze ndikubone oko ngumthandazo wam lowo. Ukufutshane kangangokuba ndibe ndiyakuva ngezandla zam ngokufutshane. Ukhangele kanjalo. Kulapho kanye. Loo nto bendiyilangazelela ukuyibona. Lindelelo xesha xa ndiya kuhlanga esitrato. Nako kulele isikhwala apho ebesisikhwala kusukela ekuzalweni. Isilivere negolide nayo.
Oh,
lindele kubonakalaliswa konyana bakaThixo. Hallelujah. Xa uThixo ayakuzazisa. Xa bayakumisa ukugula. bayakumisa umhlaza bayakumisa izifo ucinga umhlaza into ethile iBhayibhile ithe kuyabakho ixesha elizayo apha abantu bayakuthi babole ngqu inyama yabo aza amaqhalanga adle kwizidumbu bangaphambi koba babe bafile umhlaza ulizinyondlela ubuhlungu into ezayo kodwa khumbula loo nto yoyikekayo yaliwa ngaloo mhla ukuba ichumisa abo banetyhina likathixo loo nto esizabalazela yona ngoku ungena size sibekwe ngokweendawo zethu ngaphakathi kubukani bukathixo ngaphambi koba izibetho zoyikekayo zihlasele oh kulungeka ngakanani oko isigaba esiqingiweyo sexesha ukuzaliseka kwexesha ilifa lo sithe sikuye sadla ilifa sisiwe ngenxa engaphambili
How was our inheritance given to us?
Lani kezelwa njani ilifa lethu ukuthi ngantoni ngokumiselwa ngenxa engaphambili.
Predestination is
ukumiselwa ngenxa engaphambili lulwazi lwaka ngaphambili.
How did God
wazi njani uThixo ukuba nganako ukuthemba ukuba ube ngumshumayeli?
His foreknowledge.
Lulwazi lwakhe lwenxa engaphambili. Asikoko thandayo ingekho kobalekayo kanye lo uThixo wenzela inceba. Unjalo. Ukumiselwa ngenxa engaphambili wayesazi uba yintoni na engaphakathi kuwe wayesazi uba yayintoni engaphakathi kuwe ngaphambi kokuba uze ehlabathini wayesazi uba yayintoni na engaphakathi kuwe ngaphambi kokuba kubekho umhlaba ukuze wena ube unobakho loo nguye nguthixo ongenasiphelo lowo ongenasiphelo sinesiphelo sicinga njengokunesiphelo kubekho okuninzi kum ukusukela koko kuthe kwenzeka kum andazi andicinga apho xa ndandimi apho kuloo mizuzu imbalwa yoyolo
There's no
tomorrow. Ndaze ndacinga akukho ngomso kwakungekho zolo akukho kukhula akukho ntsizi akukho ntwana konwaba ukuze kubekho lonwabo olukhulu lonwabo lonke o bethu o xa ndandimi apho ndaze ndathi yintoni le elo zilathi olu luthando olugqibeleleyo kwaye yonke into wakhe wayithanda nayo yonke into eyakhe yakuthanda ilapha kunye nawe Kwaye uyakusizisa kwinkosi uYesu xa ibuya njengendebe ezolungiselelo lwakho. Ndababona abafazi bahle bemi apho bonke bendiphakamfula bekhwaza othandekayo umzalwane wethu oyintanda. Ndababona loo madoda nezonwele ziyakayaka zisentanyeni zawo ebaleka endiphakamfula esithi umzalwane wethu othandekayo. Ndaze ndacinga kuthetha ntoni oku wathi bangabantu bakuni. Ndathi abantu bakuthi akunabakho abakwaBrenham abangaka zisigidi ezi wathi bangabo abaguqulayo halleluya bangabo abaguqulayo bangabo abehleli wathi uyambona lowo umiphaya oyena mfazi mhlenda khanambona wathi wayedlule kumashumi alithoba eminyaka ukudala ekumkhokeleni kwakho kuthixo akumangalisi ukuba abe uyakwaza umzalwana wam oyintanda wathi akasayi kuze aguge kwakhona udlule kuloo nto Usebuqaqambeni kobutsha umi apha akanako ukusela isiselo sibandawo samanzi akasiswele akanako ukungqengaphantsi alale kuba akadinwa akukho ngomso okungekho zolo okungekho nanto sikwingunaphakade ngoku kodwa ngenye imini yozuko unyana kathixo uya kuza kwaye uyagwetywa ngokwelizwi alishumayelayo kubo o mzalwana ndathi ngaba upawulos uya kumelwa kukuba ezene lakhe iqela ewe mhlekazi ndathi ndalishumayela kanye njengokuba upawulos walishumayelayo andizanga ndahluke andizange ndithethe ndingenze naziphina iimfundiso zecawa okanye nantona enye ndahlala kwinto enye baze bonke bakhwaza ngamxhelo omnye siyayazi loo nto ziphumle ngokuqiniseka bathi uyakusizisa kuye ukuze sibuyele emva emhlabeni kwakhona siphile ngonaphakade ow bethu kwathi kanye ngoko ndaqala ukuqabuka ndakhangela kwakungenxa yapho ebhedini ndaze ndasibona isidumbu sam esidala apho saluphala sishwabana sisongiwe sinezifo sithwalekile aze ndasibona izandla zam zisemva kwentloko yam ndaze ndacinga ow ingaba ndiyakubuyela kulaa nto kwakhona ndahlala ndiliva elozwi khathisa uye phambili njalo khathisa uye phambili njalo ndathi nkosi bendihlala ndikholelwa kwimpiliso engcwele ndiyakuhlala ndikholelwa kodwa ndiza kuchinela ekufumaneni loo miphefumlo ngoko ndincede ndiyafana emininzi apho ndiya mandiphile nkosi kwaye ndiyongenisa esinye isigidi apho uba nje uyamkwenza ndiphile andikhathali noba bambala mnina bangabayiphina imfundiso bangabasiphina isizwe bazi ntoni na bebonke banye bakufika phaya naloo mida yahlulayo midala idlule Oh ndiyababona abafazi bebahle olo hlobo ndingazange ndibabone yehla inwele ezinde zihlenge imiqolo yabo yiloko ezimibhinqo zisezantsi kakhulu babenganxibanga nto ezinyaweni ndawabona loo madoda enezonwelo ziyakayaka zisezintanyeni zawo iintloko ezibomvu iintloko ezimnyama nayo yonke imibala eyahlukileyo ayethula iingalo zawo ngapha yakwam ndandiwava Kazi kwa izanda zao. Uthixo ngumgwengu wami ngale ncwadi ingcwele ivuliweyo. Ndandibeva kanye ngale ndlela ndiziva ngayo izandla zam ebusweni. Babephosa iingalo zabo ngaphaya kwam kungekho kuvakalelwa kwabafazi njengoba bekunokuba njalo ngoku. Andikhathali noba ungcwele kangakani na ungubani na olu hlobo olunjani nalo mshumayeli. Umpristo okanye nantoni na onokuthi ube yiyo. Akukho ndoda inokuvumela umfazi aphose iingalo zakhe ngaphaya kwayo ngaphandle kokuba ibe nokuvakalelwa kobuntu. Yinyaniso kanye leyo. Kodwa mzalwana wakudlula phakathi kwalapha nangaphesheya akulula olo hlobo ngaphaya. Ungathi oh apho kukho akunakwenzeka luthando nje lodwa yonke into ingumzalwana ngenene kwaye yonke into ingudade ngenene akukho kufa akho ntsiza akukho mona akho nantoni na inongena apho yingqibelelo nje nantso into endizabalasela yona nantso into endenzela yona ukubeka ngendawo ndathi o nkosi nantso into endivele yona apha enkonzweni ukuzama ukubeka ibandla ngolungelelwano ndiyakuxelela mzalwana nawe dade inye kuphela into enongena apho luthando olugqibeleleyo hayi ngenxa yokuba uthembekile kumuba kaBrenham okanye inkonzo yamawisile okanye inkonzo yamabhaptizi ona zilungile umele ukwenza njalo kodwa ozihlobo nimelwe kukuthi hayi ngenxa yokuba wathetha ngelwimi waxhentsa ukumoya ngoba ukhuphe idemon okanye ususe intaba ngokholo konke oko kulungile okwako kulungile kodwa nangoko ngaphandle kokuba uthando lwenene olugqibeleleyo lube lukho kwakulapho olugqibeleleyo
it's an adoption God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes. To whom we also have an inheritance.
Simisiwe ngenxa engaphambili.
How? Does everybody understand that?
Njani? Ingaba wonke umuntu uyayiqonda loo nto? Ingaba wakhe wambiza uThixo? Hayi, uThixo wambizayo.
Some people say, oh, I just sought God and sought God. You did not.
Akukho umntu akamfuna uThixo, nguThixo ofuna umntu. UYesu wathi akukho umntu unokuza kume ngathanga uba wama mtsale kuqala.
Yabona?
Imveli yomntu ukumbaleka uThixo. Kwaye uthi ngoku. Yiloo nto. Yiloo nto endihluphayo uphofu ukushumayela kuniba. Musa ukuhlala ubomo obuhamba ukuyo. Tshintsha ngoku. Ndive njengokuba ndisithi itho inkosi andizange ndizibise ngale nto andinjalo kodwa ndibiza ngokuba ndingumprofethi wenu okanye umprofethi ihlabathi jikelele liyayikholelwa loo nto izithithi ngezithithi ngezithithi zabantu ndiyithetha ngqo okanye ndingathethi ngqo kwishumi okanye ishumi okanye ishumi elinesibini lezithithi zabantu okanye nangaphezulu ngokuthetha ngqo ndike ndabona amashumi amawaka emibono nemiqondiso nemimangaliso kwaye ukho namnye wakha wasilela kuyo kwaye injalo loo nto wandibela ngenxa engaphambili izinto ezingazange zisilele ukwenzeka kanye ngolo hlobo ndivavanya nawuphina umntu ngenxa yoko injalo loo nto andibandi uba ndingumprofethu kodwa nindiphulaphule itho inkosi iyakuthabatha uthando olugqibeleleyo ukufaka kulaa ndawo kuba yiloo nto kuphela yayilapho akunamsebenzi noba imali nina ningaphi na imiboniso yezenkolo zingaphi na izenzo ezilungileyo owazenzayo okanye nantoni awayenzayo loo nto yayiyukuthetha nto ngaloo mini uya kuba ngenxa yothando olugqibeleleyo ngoko nantoni awayenzayo ibekele bucala yonke enye into ude ube uzaliswe ngolona hlobo luthando lukathixo ude ube unokuthanda abo bakuthiyileyo njengoba bendithile okusala nje ndenziwe ukwenziwa kwam konke lubabalo abantu abaninzi bathi ngokuba undonwaya umhlana ndiyawukonwaya nawe ewe uba undenzele into ndiyawukwenzela into nam asilobabalo olo ubabalo lukuthi uba umxolo wakho uyarhawuzela ndiyawukonwaya nakanjani na noba uyawonaya nowam okanye hayi undiphakaza ebusweni uthi umxolo wam uyarhawuzela usele ukonwaya ndizawukonwaya yabona nantso ke ba nento oyenzayo andikolwa kwimisebenzi Ngokuba ngoba imisebenzi ukuthanda
works is a manifestation
imisebenzi ukubonakala ukuba babalo wenzekile andinyanzekanga kunkosikazi yam ngenxa yokuba ndikholwa ukuba iyakundala ukuba ndenza kanjalo ndinyanzeke kuyo ngenxa yokuba ndiyithanda andishumayela ivangeli ngenxa yokuba ndicinga ukuba ndiyakuya esihogweni ukuba ndenza kanjalo ndishumayela ivangeli ngenxa yokuba ndiyamthanda ngokuqinisekileyo ucinga ukuba ndawela ezolwandle ezinenkqwithelo ube ezonqwela umoya zivuleka emvana phambili nemibane ilanyaza ijikeleza nana yonke enye into kangangokubana ngawuphina umzuzu kwaye wonke umntu ekhala noamaria beqhubeka kuyo yonke inqwelomoya nayo yonke into abe abantu bedluleka phakathi kuloo mabhanti okhuseleko abe umkhuphi inqwelomoya esithi amafutha asele anele imizuzu elishumi elinesihlanu kuphela andazi noba siphina ucinga ukuba ndingayenza nje loo nto nje ndiyenzela ukonwaba ukingoba ndingena phaya emva emahlathini apha amajoni amadaman kwafuneka uba abeke izixhobo zawo andijikeleze ngolu hlobo umsungabunye andithatha ndingenisa ndikhuphe enkonzweni wade umoya ngcwele waqala ukwenza imangaliso amakomanisi ehleleni izixhobo zokubonisa zasebusuku ukuze abe nokundidubula ndikwisithuba semayile kuba kude ucingauba ndingayenza loo nto ndiyenzela nje ukudlala kungokuba kukho into ethile kum enothando kukho abantu owathi ukristu wabafela upawulos wathi andikulungelanga nje ungena eyerusalem koko ndikulungele ukuyapho ndibethelelwe ndinyukele ukuya kufa ndinyuka ukuyapho ukuze ndife ngenxa yenkosi yinto ethile uthando luyakunyanzela lulo olukwenza njalo injalo kanye loo nto ukuba bendinokushumayela ivangeli ndisenzela imali ukuba bekunjalo ngendingenamashumi-abini-amawaka edola ngokuhlwanje etyaleni ngendingenatyala lingako hayi mhlekazi ngokuba ngendizigcinile ezinye zezigidi endazinikwayo indoda enye yathumela ummeli we-FBI inesigidi $500,000 emali ebhalweyo ndaze ndathi jika nayo asikokwamali ayiyomali ebalulekileyo andishumayela ivangeli ngenxa yemali andenzeli loo nto kungenxa yolothando into endifuna ukuyenza kukuthi ndawukuwela okwakuphefumla kokugqibela phaa ngaphesheya nto leyo ibinokwenzeka kwimizizo emihlanu ukusuka ngoku kusenokuba kwiiyure ezimbini ukusuka ngoku kusenokuba kwiminyaka engama-5 ukusukela ngoku andazi uba kuya kuba nini na kodwa kwakwenzeka ndiyokufika apho ndifuna kukubona usekuqakambeni kobutsha uqhubeka ukukhwaza mzalwana wam oyintanda mzalwana wam nantso into esentliziyweni yam kungenxa yoko andizami ngavumelanani ukuze nje ndahluke koko ndizama ukunibeka endleleni eyiyo nantso indlela yokungena hayi inkonzo yakho hayi ihlelo lakho lenkonzo koko ukuzalwa kwakho kukristu ow bethu lo sithe sikuye sadla ilifa simisiwe ngenxa engaphambili ngokwengqibo yozisebenzayo zonke ezo zinto ngokwecebo lokuthanda kwakhe phulaphula siza kuvalwa kwimizizo embalwa phulaphulisisa phambi kokuba sivale ukuze sibe ngabokudumisa usuku lwakhe thina abasathi ngenxa engaphambili sathembela kuye ukristu enitheni kuye nani nakuthembela khangela oku ngoku ngokusondele kakhulu nxibani iibhatyi zenu zevangeli baza iindlebe zakho phulaphulisisa ndikwivesi yeshumi elinesithathu enithe nikuye nathembela nakuliva ukholo luza ngoku ukuva ilizwi lika nakuliva ilizwi lenyaniso yintoni inyaniso lilizwi likathixo ingaba kunjalo
John 17:17
uYohane ishumanesithenxe ninanizibhalayo izibhalo uYesu wathi bangcwalise bawo ngayo inyaniso ilizwi lakho liyinyaniso enithe nakuyiva inyaniso iindaba ezi zilungileyo zokusindiswa kwenu yayintoni olusindiswa izama ukubaxelela lona ukumiselwa kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ingaba kunjalo ekwenziwe nonyana ukumiselwa ngenxa engaphambili kubomi obungunaphakade ngoku emva kokuba ningene kubomi obungunaphakade emva kokuba nisimisiwe nangcwaliswa nazaliswa ngomoya oyingcwele ningonyana ngoku uthixo ufuna ukunibeka ngokweendawo zenu ukuze nisebenzele ubukumkani bakhe nozuko lwakhe yivangeli ke leyo ekukuthi kuqala uve ilizwi ubukani bhaptizwe egameni likayesu kristu ze nixolelwe izono uhlambulule zonke izono zakho ubiza egameni lenkosi uyesu kristu ngenxa yelizwe ledinga idinga likuye wonke umphambukeli okwindlela yakhe ukuba ushiye ikhaya lakho ngokuhlwa nje ungumoni usithi ndiza kuhamba ndiwelele phaya kumnquba kabrenham uthixo ukunika ithuba ngokuhlwa nje inye into emi phakathi kwakho nelizwe ledinga yintoni ilizwe ledinga umoya oyingcwele into eyayimi phakathi koyoshua nelizwe ledinga yayiyiyordane kunjalo kanye umosisi engumzekelo kakristu wabakhokela abantwana ukuya kumaphezulu kwilizwe ledinga ngoko umosisi akazange abathabathe abantwana abangenise kwilizwe ledinga nguyoshua owabangenisayo abantu waza walaba ilizwe uyesu walihlawula ixabiso wabakhokelela phezulu kumoya oyingcwele uthixo wathumela umoya oyingcwele waze yena walibeka ngeendawo zalo ibandla ngolungelelwano mntu ngamnye emzalisa ngobukho bobuqu bakhe niyabona kwandithela ukuthini na bonke bekukristu yesu indlela awathi ngayo uthixo wamisela oku ngenxa engaphambili kubizo lwalevangeli Upaulos magalata toso kalifesa sposo wati ukuba ingelosi izayishumayela nto yimbi mayiqalekiswe inyaniso ivangeli ngokuphulaphulisisa njengokuba sifunda sibheka phambili sigqibezela ivesi indaba ezilungileyo zokusindiswa kwenu enitheni kuye phulaphulisisa nakukholwa nokukholwa kuye naqinwa naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga ngemihla yokugqibela ibhayibhile yathi ngokukhangela ngemihla yokugqibela kuyabakho iindidi ezimbini zabantu olunye kuzo luya kuba netyina likathixo olunye lube nophawu lwerhamncwa nabanjalo bangapha bayaziyo loo nto ke ukuba ityina likathixo lilityina le uba ityina likathixo lingumoya oyingcwele ngoko ngaphandle komoya oyingcwele luphawu lwerhamncwa kwaye ibhayibhile ithe loo mimoya emibini iyakusondelana kangako ide ilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka ayinawuze ibe nokuyenza loo nto kuba bayinyulelwe kubom obunaphakade yabona ukuhamba nje inkonzo njengeentombi ezilishumi ezaphumayo zayokukhawulela inkosi zonke ezingcwalisiwe zonke zingcwele nganye kuzo ingcwalisiwe ezintlanu kuzo zalibala zaziyeka izibane zazo zacima ezintlanu zazineole ezibaneni zazo waye nanko umyenesiza zaze ezintlanu ezazineole ezibaneni zazo zangena kwizidlo sangokuhlwa somsitho ezinye ke zashiyeka ngaphandle apho kukho ukulila nokukhala nokutshixiza kwamazinyo qalani nilungile ngokuba ningazi ukuba iza ngawuphi na umzuzu inkosi imele ntoni ioli ebhayibhileni umoya oyingcwele ngoku kuni namhlanje ninabazalwana bama-seventh day adventist nina nathi umhla wesixhenxe lityina likathixo velisani isibhalo sibe sinye ukuqondakalisa loo nto ibhayibhile ityhilo ukuba ityina likathixo ngumoya oyingcwele khangela oku yeyiphi khangela ivesi yeshumi elinesithathu ngoku nakukholwa nokukholwa kuye natywina naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga tyelani kuma efese sahluko sesine ivesi yamashumi amathathu ndiyakholwa ukuba siso eso sibone ukuba sifumani kwese sine ivesi yamashumi amathathu nasibone ukuba asiyonto inye nale kuma efese sahluko sesine umqolo wamashumi amathathu ewe nantsi sahluko sesine ivesi yamashumi amathathu kananjalo musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kathixo enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo ixesha elingakanani awuthe ngenene ngenene umamkela umoya oyingcwele ndingaba ukuqine ixesha elingakanani kude kube imvuselelo elandelayo ade umakhulu akucaphukise ade umqeshi akuqhunube kude kube imini yentlawulelo yakho halleluya emva kokuba ufile emva kokuba udlulele kwela lizwe ube umi apho nabo ubathandayo usazaliswe umoya oyingcwele nangoko isibhalo ulolo hlobo ululo ngoku kanye into nje inye unokufudukele komnye umzimba utshintshe nje izindlu le igugile awusana kubethelela izibonda zophatha kuyo kwakhona imiqadi ibolile kunjalo ngoko ilahlela kude loo nto indala uyiyeke ibole iphele ufudukele kwenta ngaba kunjalo uba xala umnquba wasemhlabeni uthe wachithwa sinawo olindileyo niyakhumbula ngenye imini sidlula kuloo nto awusana olunqinane lubumbeka kwisizalo sonina nezihlunzalo ezincinane zikhabalaza ziphuma ziqhubela phambili kodwa nje ukuba umama lubeke usana lube usana lufikile emhlabeni into yokuqala kukho umzimba ongomoya oyakubamba loo mzimba mncinane wemvelo mhlawumbi ugqirha aluthi kanjalo okanye into ethile ukulihlukumisa no wa ukuze ngokukhawuleza luye ngqo kwelo bele likanina luthi linyusa luyihlisa ilibako yalo phezu kwebele likanina ukwenza loo mithambo yobisi izise ubisi ithole elincinane nje ukuba liwe kunina liyakuba ngamadolwana alo emva kwemizuzu embalwa liyakubuyela ngqo emva lijikeleze lifumane loo nina liqale ukuyinyusa luyihlisa intloko yalo encinane ngolo hlobo lifumane ubisi lalo halleluya ewumhlekazi xa lo mzimba wemvelo ufika kulo kukho umzimba womoya owulindeleyo kwaye xa lo mzimba wemvelo usuka emhlabeni halleluya kukho olinde phanga phesheya sifuduka nje komnye singene komnye sitshintsha iindawo zethu zokuhlala oku kunobonakala kumele ukubambathe ungonakali okukhokomoya okubolayo ukubambathe ungaboli Lo ushabene wafingana wagoba umzimba kodwa usayi kuyichinta imbonakalo yawo konke. Ithethe wafika ngapha yonke usenalo moya mnye. Mandikunike into encinane evakala ikujida kodwa iBhayibhile. Ndizeke ndikunike enye yakukusombulela yona. Khangela le ngethuba uSawule umdala ukumkani omdala umzwelo omkhulu omdala wehlelo wabo ezantsi kwelo xesha uyazi owayenentloko namaqanga phezu kwabo bonke kwaye wayesoyika babengazinto ngamandla ngaphezu kwendalo. UDavide kwafuneka ukuba azokuhlangula imvana emlonyeni wengonyama wambulala uGoliyati. Mjonge wabuyela emva kakhulu uThixo waqalisa kumtyala umshumayelo ngumqengeleko ongcwele waze endaweni yokummela wakhasana naye. Ukuba singuwo kanye lowo umfanekiso ngokuthanekileyo kuloo mfanekiso wesuka wavilika kuye. Bangapha babelapha xa ndandisimka kuhambo lwam lokuqala ndaze ndashumayela uDavide nokubula kukaGoliyati ekuhambeni kwam abaninzi abanye babo abambalwa kumakhwahla. Ndilungisela ukuhamba kwakhona ngoku ndiyakhumbula intoni ndibonile into efike kule cawa iphelileyo. Unyukela komnye umgangatho uhlaselo lwesikini lukaDavide isigaba sesini solungiselo lwakhe inzalo kanye loo nto ekuthi ngoko uba ngukumkani phezu kosiqaphela ulungiselo lwakhe ngoku luphumela kwisigaba esikhulu luya lusiba lukhulu. Wenza njalo uDavide ndiqaphela oku njengokuba esiza.
UDavide
uThixo wakumbamba waze wabulala ibhere walandela ngokubulala umFilisti. Ngoku kuza ixesha apho uThixo wanikela khona umoya ongcolileyo kulo mfana mdala ukuze kwintoni athiye uDavide. Kwaye ndiyakholwa ngoku la makhasese ngoku phulaphulani bazalwana ninaniphulaphulayo makhasese ukuba nivumelani nam ndiyakholela yabona ndiyanditshanda ndiyakuhlangana nani phaa ngaphesha nakanjani na yabona kuba ukuba uyindoda yakwaThixo ndiyakuhlangana nawe nakanjani na. Kodwa ndifuna ukuthetha oku nasi isizathu ngenxa nje yokuba uSawule wabona ukuba uDavide wayenento awayengenayo yena ngoko kwenzeka ntoni intwana endala elidlakadlaka egobileyo iBhayibhile ithe lidlakadlaka wayengengomntwana mhle kakhulu lowo lidlakadlaka intwana nje egobileyo ohlobo lomfo. Waphuma apho ke wabe uSawule kuba wathi akufaka izixhobo zikaSawule kuye kwaye ndiyakulela ukuba ikhaka layo kumaphezu kwenyawo zakhe waze wathi susani le nto kum andi mhlawumbi wamnika isidanga sobugqirha i-PhD okanye i-LLD okanye into ethile uyazi indlela wathi ngayo andazi into malunga naloo nto ngokuba andiyilinganga mandibe noku nje ndaziyo endikwenzayo ngako umhlekazi. Wathi abakha isinge aze bamphambanisa uDavide ngenxa yentombi amabandla amabandla ayecula. USawule senokuba wabulela amawaka akhe kodwa uDavide ubulele awakhe amashumi amawaka. Ngoko waba nomona laa nto indala igama likayesu akukho nto iyo kunjalo wenza ntoni ke kuye uThixo. UThixo wathumela umoya ongcolileyo phezu kwakhe uba athiye uDavide waye wamthiya uDavide ngaphandle kwesizathu. UDavide ngewayijitha intamo yakhe ngemizuzu embalwa ngewenza njalo kodwa wayeka nje kwaqhubeka azange nje athethe nto ngokuqinisekileyo ngewayenzayo loo nto. Wawelwa nqumla isondo lebhatyi yakhe ngobunye ubusuku wabuya wathi khangela apha uyabona ewomhlekazi ngewayenzayo loo nto kodwa wamyeka nje ewalafulayo ibandla lakhe wabachithachitha waqala umbuzo ngokwakhe ukuba efuna ukwenza njalo kodwa akazange ayenze loo nto wamyeka nje uSawule waqhubela phambili. Mayibe nguThixo olwayo ewomhlekazi ngoko njengoba ehamba ephuma egaya egqibezela wabheka phambili laa moya ongcole wamfumana uSawule waze akabanampendulo yokungela kuThixo. Emva kwethutyana umoya wenkosi wamfile kuye waye uSamuweli omdala ongiyena babemalile ongiyena ngenene wayelilizwi likaThixo kubo ongiyena wathethayo kubo ngaphambi kokuba babe bafuna nokufuna ukwenza njengoko ihlabathi lisenza. Lifuna ukwenza njengehlabathi njani ibandla? Utheni ukuba amaPentekoste abhaptizweyo amawisile anamava omoya ingcwele namabhaptizi namarhabe afune ukwenza njengokuba lisenza ihlabathi? Utheni babenze loo nto? Andazi andiyiqondi nje loo nto. Uthi ke kuzonwabisa okunjani ukudlala umdlalo wamakhasi? Kuzonwabisa nje okuncinane ukudlala nje ipeni end nokuba uyibiza ngoba yintoni na? Usisona awumele ukuba ube nazo ezinto endlwini yakho. Uba asiyongozi ukuthabatha intwana encinane yeglasi yebhiya siyasifumana nje sibe mbalwa mna nenkosikazi yam siyasithatha sibe mbalwa emva kwemini kwaye into yokuqala uyazi abantwana benu bafumene ambalwa ngokuqinisekileyo kunjalo. waya nina abafazi. Satana unenzenje. Londo wayenza yokhale ke. Waya ngokuseke ungqale kuni bodade. Londo uyenzela nje uku kakade uyazi kuba into nano kuyenza. Angamkhatha umfazi ngewaka lamathuba ngokukhawuleza kunendoda. Yazi uba oko kuyandikhubekisa kodwa yinyaniso leyo. Injalo kanye. Loo nto awayenzayo emyezweni wase-Eden. Angenza ukuba ngoku umfazi wayethembekile wayenyanisekile kodwa walukuhlwe. Kodwa makazange alukuhlwe iBhayibhile itshilo. Wayengazange alukuhlwe kodwa ngumfazi walukuhlwayo. Ngoko uSathana ngamlukuhla. Waye balungiselele bayakuphuma babe besamisela abashumayeli babafazi bababeke babongamela amabandla ngolo hlobo. Ibe le Bhayibhile ibheka loo nto kusuka kwiGenesis ukuya kwisityhileyo uthi kulungile oko kulungile kulungile uba bangashumayela kanye banjeya. Ndiyazi uba injalo loo nto njengokuba umntu othile waqhasayo ukuthetha ngelwimi ngelinye ithuba ndaqhubela nje phambili ndishumayela. Aza ndandakuphuma umfazi othile wathi kunyana wam wathi ndomyalezo ndiyakukhupha ngokuhlwa ngomso xa utata wakho esizayiqongeni. Wathi ngenkosikazi uthetha ukuthini? Waze ngoku wokuhlwa wazilungiselela xa ndandilungiselela ukubizela phambili abazinikelayo. Walungisa iinwele zakhe wazinyusa wanyusa iikawusi zakhe nayo yonke into enye wazilungiselela waqhuma wema esizikuthini somgangatho waqala ukuqhuma esihlayinyuka ethetha ngelwimi yeprofeta ndaqhubela phambili ndishumayela ndenza ukubizela ngaphambili kwabazinikelayo kwam. Ndandingayihloniphi loo nto eneneni nakancinane yayingalunganga. Ngoke iBhayibhile yathi mawungabi njalo yathi umoya wabaprofeti yabalulamela abaprofeti. UThixo kwi uThixo uthetha eqongeni umyeke athethe. UPawulos wathi uba kukho into atyhilelwe yona omnye makathule ade ulandelayo agqibe. Kunjalo ngoku ndandakuma phandle abantu bathi iqela elikhulu labantu ndathi umenze buhlungu umoya ingcwele ngokuhlwanje. Ndathi konakele phi ndenze ntoni? Athi ke ngethuba ladade kuba umyalezo halleluya wathetha ukuya ngoba ndathi bendishumayela ebephumile kulungelelwano. O bathi okuya bekukutsha kuphuma etroneni koko kusekutsha kunento oyishumayela ngoku oko kubonisa u oko kubonisa mhlawumbi oku waye ndikuthetha ngentlonipho kuni mhlawumbi ngempambano okanye ngokungabi nantlonipho okanye ngemfundiso yongafundi engazi into ngothixo kunoba umfunda unokwazi isihlangu segephu. Ngoku oko andikuthethi khona ukuze ndenze intetho esileyo ngokuba le ayisiyo ndawo yokuqhula kodwa oko kwinyaniso ngenene. Umntu umelwe kukwazi ukuba uthixo akangowesiphithiphithi ungoxolo. IBhayibhile abayazi yinye into abayazi yokuphuma besihlabenyuka bathethe ngelwimi bathi ndinomoya oyingcwele halleluya. Ndakhe ndema ndabona eAfrika amaxhwele na yonke into zithetha ngamawaka amahlanu wawo ngexesha eqhuma esihlayenyuka igazi lizele ubusobawo ethetha ngelwimi esiqela igazi ngeqoko vele entloko yomntu enqula uSathana zathethe ngelwimi. Ibe ke ukuthetha ngelwimi sisiphosikathixo kodwa ke oko akungomqondiso kungena kuphikwa umoya oyingcwele. Mandinixelele loo nto ngoku ndiyakholwa ukuba onke amakholo aphefumlelweyo ayathetha ngelwimi. Ndiyakholwa ukuba umntu ngaxesha elithile ngethuba wathi waphefumlelwa nguThixo kangangokuba ude uthethe ngelwimi ndiyakholwa iloo nto. Kodwa ndikholelwa ekubeni oko kungumqondiso wokuba unomoya oyingcwele emhlekazi. Ndiyakholwa ukuba kukho amaxesha othi ube nokholo ngawo umntu ungahamba ngqo uphume ubeke izandla phezu komntwana omncinane omhlaza xa amashumi amahlanu abashumayele bekhe amthandazela aze aphiliswe ngenxa yokuba loo mama unokholo ngalo mntwana. UThixo uyamnika ulilungu lomzimba kaKristu ewemhlekazi. Ndiyakholwa iloo nto ndakhe ndakubona oko kusenziwa. Ndiyazi uba kuyinyaniso kodwa yintoni na? Kukuba nje ibandla lifakwe kulungelelwano libekwe ngolungelelwano uze benokusebenza. Ngoku masigqibezele okushiyekileyo kwale vesi lapha phambi kokuba sihambe. Enithe nawukholwa nokholwa kuye natywina naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga. Itywina yintoni itywina? Yintoni itywina? Itywina leli into yokuqala libonisa ukuba umsebenzisele ugqityiwe ngumsebenzi ogqityiweyo. Into elandelayo libonisa ubunini ize into elandelayo ibe kukuba libonisa ukhuseleko ukuyigcina. Masithi ngokomzekelo ndandidla ngokusebenza kumgaqo kwaloliwe ePennsylvania. Ndandidla ngokusebenza notata kumgaqo kwaloliwe. Sasiye silayishe imoto sasidla ngokubeka apha ezantsi kule nkampi yokulayisha sasiyifaka kwinkcenkce size sibeke ezinye apha phezulu size sibeke ezinye apha ezantsi ezinye apha phezulu ngolu hlobo. Kodwa ngaphambi kokuba imoto ibe yayinokupinwa umhloli wayefika apho aze ayityhale ngaphezulu ayityhalele ayishukumiseleya ayigxeke bawaphula onke amasuku ngaphambi kokuba ifike apho ayigxeke ayikhuphe ayenze ngokutsha kwakhona umhloli uyigakile leyo imoto.
The Holy Ghost is inspecting.
Umoya oyingcwele nguye umhloli.
He's shaking you a little bit and you rattle.
Uyakushukumisa kancinane uzobhabhazele. Uyakholwa lolonke izwi likaThixo andikholwa kulanto indala igama lika Yesu.
Yayiqheka. You rattle.
Uyabhabhazela. Andikholwa ukuthi izingcwele okanye nakutshona ntona indala. Uzabhabhazela nangoko. Ayazikhupha. Uyakholwa uba uYesu Kristu sekwanguye izolo. Ngendlela ethile uyabhabhazela. Uyikhaba ipumi uyabona? Ayikalungi. Ewe mhlekazi. Uzalwana xa sele ilungile uthi amen. Wamkela umoya oyingcwele. Amen. Yonke into sele igqityiwe. Amen. Ngoko wenzani umhloli? Yonke into ipakishwe ngokuqinileyo nangokulungileyo zele ivangeli. Oh, lonke ilizwi likaThixo lilungile. Yonke into igqibelele. Ikholwa lilizwi ngalinye. Amen, amen, amen. Uyakholwa uba uThixo usaphilisa. Amen. Uyakholwa uba uYesu Kristu sekwanguye izolo nangona phakade. Amen. Uyakholwa uba umoya oyingcwele useyinene kanye njengoba wayekhe wanjalo. Amen. Uyakholwa ukuba loo moya mnye wawa phezu kopawulos uyawa phezu kwethu. Amen. Uyakholwa uba wenza kwa ezo zinto kuthi wabenzela zona bona. Amen. Oko iyayiqina ngoku yabona, iyayiqina ngoku. Sesilungele ukuvala ukucanga. Kulungile. Ngoko umhloli uyaluvala ukucanga. Wenza ntoni? Ubeka iqina kulo ukuze ehleeze abantu bezizivalwana zincinci zezinto afikelele ngapha kule nto encinane ayiqine. Ungcono ungaze uyaphule kuba bona loo moto indawo eya kuyo iyiBoston ayinawuze yaphulwe. Ingalwaphulwamthetho elinosohlwayo ukwaphula elo tywina ingekafiki eBoston. Kwaye indoda enegunya enovula elo tywina kwaye yiyo yodwa kunjalo iye yenkampani yakwaloliwe ethilethile lithina layo elo. Isiqinisekiso sabo eso sokuba loo moto ipakishiwe. Le moto sele imkile iyeyabo. Abanako ukubeka uB&O Pennsylvania. Kumele ukuba utywinwe ukuze ke yakuba ityiniwe. Kwaye xa umKristu epakishwe ngevangeli ezaliswe kukulunga kukaThixo, zonke izinto ezilungileyo zikaThixo zikuye ngentliziyo evulekileyo elindele ukusebenza, ilindele ukubekwa ngendawo eyayo. Enze yonke into umoya ingcwele amcela ukuba ayenze. Udlule ekufeni wangena ebomini. Ungcwalisiwe kuzo zonke izinto zehlabathi. Uhamba ebukhanyeni njengoba ukhanya kusiza kuye. Ukuya phambili sele elungile. Ngoko uThixo uyaluvala ucango lwehlabathi emva kwakhe, alukhabe luhlangane ngolu hlobo. Aze amqine ngomoya ingcwele wadinga. Haleluya! Ithuba elingakanani ade afike kwindawo asingise kuyo. Musa kumkhupha ngaphandle apha kumzila umgaqi waloliwe umaphule uze ubone ukuba yonke into isemi ngendlela kwakhona na. Kulungile, iyeke nje. Umhloli sele ihlolile. Uqine ixesha elingakanani? Ude kube yimini yokuhlangulwa kwakho. Uqine ithuba elingako. Kulungile, xa usipha ngoko mzala uBrenham uthini ngethuba lasemva kokuba ufile? Uthe usenawo? Unawo ngona phakade.
Where does life begin?
Uqala phi ubomi? Esigukweni. Kanye apho ubona ithunzi elincinane seso sithunzi, itywina likamoya oyingcwele, ukuze ibe sisithunzi sezithunzi sezithunzi njengoba ndanditshilo ngenye imini. Kodwa xa ufayo uhlala njalo uphumela kwezo zithunzi kude kuya kufika ekukhanyeni. Ukusuka ekunyakameni uye kwintwana yomthombo ohlawulayo, ukusuka kumthombo ohlawulayo uye kumfula, usuka kumfula uye emlanjeni, uye kulwandlekazi, yabona, lukuthando lukaThixo. Usekwangulaa mntu mnye kanye. Khangela apha uSawule umdala, uMkrekro omdala wayengakwazi ukunxibelelana noThixo. Wabe ke engalahlekanga, wayengenako ngokuqinisekileyo, wayengumprofeti, kodwa waphuma nje kuThixo. Nazo izizathu bazalwana ndathi anilahlekanga. Engoko khumbula waphuma nje kwintando kaThixo. Konke into yokuqala uyazi wayengavumelani.
Maybe I shouldn't have said that.
Ngoku mhlawumbi ngeni ngayithethanga loo
nto. Ndizakuqhubeka
nebandla elonwabileyo ngokuhlanje. Ke ngoko uyazi into yokuqala, uyazi ubethu ngoko waya kwiUrim Tumim. Uyazi uba kwaUrim Tumim yayintoni na? Yayisigcina sifuba, i-effort yayinxitywa nguAaron. Yayihlala njalo uThixo, wayehlele uThixo amandla angaphezu kwendalo, ephendula ngeendlela ezingaphezu kwamandla endalo. Waye xa umprofeti wayeprofeta kuze oko kukhanya kungumangaliso kungaveli phezu kwelo Urim Tumim, wayephosisa. Xa umphuphi ephupha iphupha lize lingakhanyi kulo Urim Tumim, andikhathali noba livakala lilungeka ngakanani na, laliphosa kele. Kunjalo. Andikhathali nokuba eneneni singabi naizidanga zokujika onazo, nokuba mkhulu kangakanani na umbutho wakho. Xa uprofeta okanye ushumayela kungekho ngoweli lizwi, uyaphosisa mzalwana. wena le yuri mtumi mkatiko. Ha usita uzange umiselwe ngenxa ingaphambili ngaphambi kokusuka kwehlabathi ayisayi kukhanyaza ngoba iBhayibhile ithi kwakunjalo. Ha usita umele ukuba ubhaptizwe egameni loyisenyana moya oyingcwele ayidanyazi ngoba akukho mntu ebhayibhileni wakha ubhaptizwa ngaloo ndlela. Kuphela kusegameni lenkosi uYesu ayisayi kudanyaza ngoko kukho into ephosakeleyo kwindawo ethile. Ngoko yuri mntumim engena kumphendula uSawule wakudala waye wayengaphuphi nokuphupha wayemke kakhulu wade akabi nako nokufumana iphupha. Ngoko uyazi into ayenzayo wehla waya kwigqirha elithile laza eli gqirha lakudala igqirha elithile lakudala ezantsi apho igqirha waze wathi ungandivumisela. Lathi lona ewe kodwa uSawule uya kubulala wonke umntu ovumisayo. Wathi ndiyakukhusela inxibe njengomntu ophantsi nje.
He said divine for me.
Wathi ndivumisele undisele ophuma kwela bafileyo othe wedlula apha.
Listen to this.
Ngokuphula phula oku.
Bring me up the spirit.
Inyusele umoya ka Samuel umprofeti waze waya kuvumisa. Laze lakwenza njalo laya kuwa ngobusobalo lathi ndibona othixo benyuka. Yabona lalingumede othixo bebabini okanye bathathu ngoyise nyana moya ingcwele okanye into ethile njalo yazi. Lathi ndibona othixo benyuka. Wathi kaumchaze ukangeleka njani injani imbonakalo yakhe. Lathi unomzimba onciphileyo kwaye unengubo esemagxini kuye wayengazange atshintshe nakancinane. Wathi yena nguSamuel lowo umzise kweli gubi umzise apha phambi kwam. Wayekhangela ngethuba uSamuel weza phambi koSawule wathi utheni na akundibiza. So uthe walutshaba lukathixo nje.
Watch. Not only was he still Samuel.
Wayekhangela. Asophela ngokuba wayesenguye uSamuel. Wayesawugcinile umoya wobuprofeti. Yithi kuphosakele. Nabana angathi kuphosakele. Winyani. Wayesenguye umprofeti. Kuba wathi waprofeta wathi idabi liyakulwa nawe ngomso kwaye wena noonyana bakho niyakuwa edabini ngomso ukuze ngeli thuba ngomso ngokuhlwa ube kunye nam wena. Ngaba kunjalo wayesenguye umprofeti. Ngokuthi o kodwa eligwirha elo lenza loo nto kulungile ndiza kuxela ngaloo wayengelo gwirha. UYesu wathatha uPetros uyakomntu yohane wenyuka nabo intaba yothixo ngathuba lithile kwaye wayemi abo phezulu encotheni intaba. Waza uYesu uThixo ebeka ngendawo owakhe unyana njengokuba ndizama ukwenza oku ndani naloo nto ngomnye busuku ukubekwa ngendawo konyana. Wathi akwenza njalo bakhangela jikelele bafumana ukuba bakumi apho uMoses noEliya babethetha bencokola ingezokuleka izincinane zimhlophe ezibhabhayo ezijikeleza okanye amafama ncinane amhlophe egxele endanda ijikeleza kodwa babengamadoda bethetha.
Moses
wayesele wangcwatywa kwingcwaba elalingaphawulwanga isithuba samakhulu asibhozo eminyaka. Abe uEliya waye ekhaya ngenqwelo umakhulu amahlanu eminyaka. Waye apho bobabini babekho esaphile kanye njengoba bakhe baphila bemi apho bethetha naye phambi koba aye eCalvary. Halleluya! Nikwinwe kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu. Zawukhawulezisa zeke sivale kuba liphelele ixesha sizakuthandazela abagulayo malunga neminye imizuzu nje emihlanu. Ivesi yeshumi elinesine sikufunde mandifunde yeshumi elinesithathu ukufumana isandlalelo enitheni kuye nakuliva ilizwi lenyaniso iindaba ezilungileyo zokusindiswa kwenu. Ngoku ukhumbula bababe nalusindiso luni na aba babe ngamakristu aseefese bona ngokukhangela waqaphela amakorinte wakufuneka ahlale ewaxelela andithendeza phakathi kweni omnye obanebini omnye obanebini omnye obanendumiso omnye obanesiprofeti omnye one yabona wayengenako kwafundisa nto kuba ehlele enqwela omdlalo okunye aba bantu babekwa nento enye kodwa wabenolungelelwano. Azange afundise nto kumakorinte efana nale wayengekhe ibandla lalingekho kulungelelwano ukuze lifundise loo nto. Ngoku wayenako ubafundisa aba bantu into eyinene ezi zokusindiswa kwenu enithena kukholwa nokukholwa kuye natyibina natyibisela ngayo umoya oyingcwele wedini osisinyaniso. Oh, mandingayidluli loo nto. Osisinyaniso selifa lethu kukude kugqibelele ukukhululeka ngentlawulelo kwabo bazinqobo kuye ukuba kudinyiswe uzuko lwakhe. Yintoni umoya oyingcwele? Ngoku ngoko ndiza kufundela le ndawo iseleyo ngokukhawuleza kakhulu ubani yandinyamezela kangaka.
Where was we at the other
sasiphi ngoba busuku mzalwana Mike apho babonwabile bonke.
Oh,
yonke into iseluqolweni yaluthando oluphumeleleyo kolo. Ngoku lonke ixesha usiza ngapha uyehla kancinane uhle ngalo lonke ixesha uthabatha inyathelo sonda ngeintshi xa lufika phantsi emhlabeni unesithunzi sesithunzi sesithunzi sezithunzi ngoku ungako umoya oyingcwele onawo kuwe luthando olo kodwa o unxanelwa into ethile o abanakuthi abantu abadala ngoku abantu abadala indlela endinokuthanda ngayo ukubuyela emva ndibe neshumi elinesihlanu kwakhona amashumi amabini o ndingakhupha nantoni na bekuya ngundikunceda ntoni oko bendisenoba neshumi elinesihlanu ndilifena ngoko ngokuhlwa nje yiloo nto eqinisekileyo bekunokuthina uba uneshumi elinesihlanu ngokuhlwa nje wazi njani khona uba umama wakho uya kubephila xa ufika ekhaya okanye hayi wazi njani uba uya kufika ekhaya wazi njani uba uya kube uphila ngomso uba uneshumi elinesibini leminyaka obudala ukwimpilo eyiyo usenokuva kwingozi uwe ufe nantoni ayisenokwenzeka kuwe akuqinisekanga yabona akukho nto apho iqinisekileyo kodwa unqwenela loo nto yintoni leyo laa nto iphaya phezulu ikwenza unqwenele oko ngoku ungena koku uzeke ube nobomi obunaphakade ngoku ukwenza ntoni oko usisinyaniso yintoni imali yesinyaniso kuyo nantoni na ukuba ndiza kuwe ukuza kuthenga imoto ndithi imalini laa moto uthi le moto mzana uBranham iyakudlama wakamathathu edola yimalini imalana inokubekwa ulungile ndiyakuvumela ukuba uyithabathe ngamakhulu amahlanu edola ulungile nangamakhulu amahlanu edola ndiyakuza nayo enye ngelinye ixesha ngokukhawuleza kangangoko ndinoba nako ubahambe loo moto ndikunika amakhulu amahlanu edola sisinyaniso eso ingaba kunjalo ngokubamba loo nto isisinyaniso yimalana ebekwayo natywina nakuqiniselwa ngayo umoya oyingcwele wedinga umoya wedinga nakuba nityiniwe oyintoni yintoni yintoni ityina ledinga umoya oyingcwele wedinga osisinyaniso selifa lethu ukude kugqibelele ukukhululwa ngentlawulelo kwabo bazinqobo kuye yintoni na yimalana ebekwayo kwintlawulo waye mzalwana ashumayeli ukuba oku kwintlawulo ebekwayo uya kuba intoni sakufika phaya uya kuba intoni ukuba oku oku sivuyela ngoku sivuye side ndakhe ndabona amadoda namashumi alithoba eminyaka abudala enyuka nje ndabona umshumayeli omdala waphakama enyuka ngobunye busuku waphuma ngolu hlobo wathi ngolu hlobo esuka eqongeni ndaze ndathi ela xhego liza kushumayela wathi ke mayibongwe inkosi umfo mdala ontsundu ngenxibe idyasi enkulu ende endala yabashumayeli ndathi kutheni bengayeke omnye wabashumayeli baselula ashumayele nje ela xhego lingashumayela kanjani lathi kwalunga lathi bazalwana lathi namhlanje ndibavile abazalwana bonke beshumayela imini yonke lathi malunga nento uyesu awayenzayo emhlabeni ndizawundixela into awayenzayo ezulwini lathi ndizawuyithabathi yamtezi ngokuhlwa nje kuyobi sahlukwese sihenge vesi amashumi 4:7 lathi ngethuba kwakusemva phaya ngaphambi kokusuka kwehlabathi lathi ngethuba wathi amakhwezi okusacula kunye noonyana bakathixo beduma luvuyo laqalisa ngolo hlobo lathi uyazi le nto kuba okuthile okwenzeka phaya emva lathi uyazi aza laqalisa ukuzisa oko okwenzeka ezulwini lakuzisa kudangomnyama wezulu ekuzeni kwesibini malunga nelo thuba umoya oyingcwele walihlela ngoku kwanyanzeleka uba bamkhokela umfo mdala ukuphuma wayemalunga nama95 ubudala wathi njengolu hlobo bagqoba bonke enomcwe nje omncinane wenwele uyazi ngolu hlobo waphuma apho waqala ukushumayela wathi hupi halleluya usuko aqala ukuphuma linyuka lisihla ngolu hlobo lathi o nandawuyaneleyo apha yakwandishumayele imtyisela lehle emgangathweni ngolu hlobo kakhulu kangabo lanoba nako wayeyisesisinyaniso nje eso wenzani umoya oyingcwele kwindawo elungileyo mandifunde ivesi yokuqala isahluko esilandelayo ndingayifunda lungile yithini amen lungile ivesi yokuqala isahluko sesibini ngokukhawuleza phulaphula nani nina unidlise ubomi enanifudula nifile nje ziziphoso nazizono nina univusile uthetha uthini ukuvusa ukwenza uphile sele uphantse uba uphelile kodwa yena wakuvusa kanye nje ngemali encinane yokubeka uyakuthini xa ngenene ziyakube zonke izahlulo zihlawulwe Oh, akumangalisa uPaulos wenyusa wasuka kwelesithathu izulu wathi iliso lizange labona indlebe ayizivanga kungazange kwathi qatha enhliziyweni hliziyweni yam okwezinto uthixo abagcinele zona ebabekela wamthandayo uyakuba yintoni oko uthetha ngovuyo olungathethekiyo nobuqaqawulo obuzeleyo nina enanifudula nifile ziphoso nazizono univusile kokokubini izithunzi nesithunzi sezithunzi yintoni ekuya kuba yiyo nakufika kwisithunzi sezithunzi ngaphakathi kwezo zithunzi kwisithunzi ngoko kuyakungena kumfula umfula uyakungena emlanjeni umlambo kuyakungena kulwandlekazi waye kuyintoni ngethuba usiya kutsho apho ngaphandle ekuhlangulweni unomzimba womtyakrakra ubuyele emva ekubeni ngumfana ngokupheleyo kwakhona okanye intombi eselula ungasayi kuze ufe kwakhona uze ukhangele ezantsi emhlabeni ucinge ndinganako udla unwabele idiliya namanzi amnandi abandayo kodwa uyazi andiwaswele apha kodwa ngamini ithile uyesu uyeza kwaye loo mzimba ongowengelosi lo mzimba lizwi ndiphila kuwo awusayi kuza ngasizalo samfazi kwakhona awusayi kuza ngankanuko yenyama kwakhona kodwa ngokuba yena wazalwa ngaphandle kwenkanuko yenyama ndiyakuvuswa ngaphandle kwawo kwaye uya kuthetha ngamini ithile baze baphele kukristu bavuke ukuze loo mzimba ndandikade ndiphila kuwo uvusele kumzimba wokuqaqawuli kwaye ndiyakuhamba ndithethe kwaye ndiyakunwabela halleluya ndiyakuphila wonke amaphakathi okuqaqawulezayo ngoyesu kristu inkosi yethu nantso ke mzalwana yivangeli leyo apho ndithi nam upawulos exela njengoku uba uyintoni na ndiza kufunda le ndawo iseleyo yoku size sithandazele abagulayo kude kufumaneke esi sisinyaniso kude kufumaneke kusekuzuko lodumo lwakhe ngenxa yoko nam ndakuba ndivile okwenu ukukholwa ndivile ukuba nikholiwe yile nto ndivile ukuba ngenene nikholiwe kummiselo ngenxa engaphambili ubomi okunaphakathi nosingiso ndlalondlalo yinkosi uyesu nokubathanda kwenu bonke abangcwele andiphezi ukubulela ngenxa yenu ndinikhumbula emithandazweni yam ukuba uthixo wenkosi uyesu kristu uyise wozuko andinike umoya wobulumko wokunityhilela nimazi kakuhle ahlale njalo ezityhila kuni lonke ixesha nikhula ukusuka kubabalo uya kubabalo ukusuka emandleni ukuya emandleni uzuko uya kuzuko ningaweli ngasemva nize nisuke uzuko uya kuzuko nihlale niqhubela phambili ndiza kuhlala ndinithandazela amehlo engqondo zenu uyazi ibhayibhile yathi nanizifama ningayazi loo nto kodwa apha upawulos uthe ndiza kuthandaza ukuba amehlo engqondo zenu
You understand with
uqonda ngenhliziyo yakho nanto into athetha ngayo ukhangela ngeliso lakho kodwa ubona ngenhliziyo yakho niyayazi loo nto lungile ukuze uthixo ozuko masibone umqolo weshumi elinesibhozo nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliyo ithemba lobizo lwakhe nento obuyiyo obutyebi bobuqaqawuli belifa lakhe phakathi kwabo abangcwele nento obuyiyo obukhulu obunqamisileyo bamandla akhe abhekiselele kuthi bathi amandla aphela amandla akakafiki nokufika thina bakholwayo angokokusebenza kokuqinisela kokomelela kwakhe nina nikholweyo ukukusebenza kwamandla amakhulu akhe ndithandazela nje ukuba uthixo agalele amandla akhe phezu kwenu uyabona awakusebenza kuye ukristu ekumvuseni kwakhe kwabafileyo waza wamhlalisa ngasekunene kwakhe kwezasemazulwini indawo ngaphezu kwalo lonke ulawulo negunya namandla nobukhosi nalo lonke igama elikhankanywayo kuba hayi kungcono ndingenzi njalo besinokuthi ngokuqinisekileyo sikuthathe ubusuku obushiyekileyo buphela kuloo nto lonke igama elikhankanywayo kungekona kweli phakade lodwa kukwanakwelo lizayo yintoni ulonke yintoni ulonke igama lonke igama lakhe wonke umntu liyakuphatha igama lantoni lonke izulu libizwa ngoyesu lilonke ibandla libizwa ngoyesu yonke into ibizwa ngoyesu kuba lilokuphela igama wathi uthixo wanalo ubizwa ngokuba nguYehova, uYehova osibonelayo, inkosi ebonelele ngedini, uJehova Rapha, inkosi ephilisayo, uYehova ibhanile, inkosi uManase, noYehova, oYehova abahlukeneyo, ubizwa ngokuba likhwezi lokusa, ubizwa ngokuba nguyise, ubizwa ngokuba ngunyana, ubizwa ngokuba ngumoya oyingcwele, ubizwa ngokuba ngualfa, ubizwa ngokuba ngomika, ubizwa ngokuba sisiqalo, ubizwa ngokuba sisiphelo, ubizwa ngokuba lihlumelo.
He's just called all kinds of titles.
Oh,
but he
had
one name. That's what Matthew was talking about.
Amen.
When he said, go you therefore and teach all
names.
Father's not a name. Son's not
we
a
say
name.
A slogan.
Holy Ghost is not a name.
It's
a title to a name. It's a name of three attributes that belongs to God. The angel said, thou shalt call
his name.
Or he shall save his people. That's the reason they all baptized. That's the reason they all baptized. That's
how it's called. That's how it's called. That's how it's called. That's how it's called. That's how it's called. That's how it's called. That's Malunga malunga nekulu elinamashumi amahlanu amakhulu amabini eminyaka emva kokufa kukaKristu egameni lika Yesu Kristu. Ngaphezu kwalo lonke ulawulo negunya namandla nobukhosi nalo lonke igama elikhankanywayo kungekhona kweli phakade lodwa fana kwelo lizayo. Waza izinto zonke wazithobela phantsi kweenyawo zakhe wamisa ukuba abe intloko phezu kweento zonke kulo ibandla lona lingumzimba wakhe. Ngoku ukuba umzimba wam unamandla phezu kwazo zonke izinto ngoko into yiyo umzimba wam yiloo nto endiyiyo. Ingaba kunjalo? Yiloo nto endiyiyo, yiloo nto enindazi ngokuba ndiyiyo. Ingaba kunjalo? Engoko yonke into othixo wayeyiyo wayiphokozela ngaphakathi kuYesu kuba yena wayeyinzaliseko yentloko kuThixo ngokomzimba. Ingaba kunjalo? Yonke into awayeyiyo uYesu wayiphokozela ngaphakathi kwibandla. Ezinto ndizenzayo mna niyakuzenza zonke izinto nani, nezinkulu kunezi niyakuzenza ngokuba mna ndisiya kubawo. Lona lingumzimba wakhe ukuzala ke oko kozizalisayo izinto zonke ngako konke. Oh, indlela endiyithanda ngayo loo nto, indlela endiyithanda ngayo loo nto. Ndandifunda ngenye imini incwadi eyayibhalwe kuhambo endandiye kulungiselela kulo kulungiselela eAfrika. Ndingazange ndayifunda ngaphambili. Angaphi abakhe bayifunda incwadi umprofeti utyelela eAfrika? Apho ndandikhangele kwinkwenkwe encinane yendiya. Bangaphi abakhe babona lo mfanekiso?
I heard a certain evangelist
speak
for 15 years.
He said,
I never seen a miracle in my life.
He said, I never seen a miracle in my life. Bephila ndikenda bona abantu besithi babe nezizwe ezibhlungu baphila nezinto ezinjalo kodwa imimangaliso into ethile edalweyo yenziwe yayinto ethile. Ndandicinga ukuba loo nkwenkwe imelwe ukuba lapho ukuze ibone loo nto. Umlenze walaa nkwenkwe yendiya wawubungaka ubukhulu ukujikela enye yawo. Omnye lowo wawungumlenze oqhelekileyo njengoba unjalo umlenze womntu. Waye uba uyaqaphela into yayo yokubopha umlenze sasilapho isihlangu sakhe malunga neshumi elinesine leintshi okanye ishumi elinesihlanu leintshi ziphakame ngolu hlobo. Yayinexwekwe lentsimbi ngaphantsi kwaso, isihlangu sayo siphezu kwesibini seentsimbi ezinde ezazimile. Yenyuka yaya kuloo ndawo ndandimi kuyo, bayinyusa bayizisa apho yayineentonga zokuhamba ezimbini. Yathabatha isihlangu sikhulu sentsimbi yasibetha phantsi ngolu hlobo. Ndakhangela emlenzeni wayo wawubungaka ubukhulu ukujikeleza. Ngoku abo bantu bangama Mohammed, mama Mohammed. Ndiyakhumbula kutawo epheleleyo ngethuba ndandifunda ekwakubhalwe maphepheni. Ndinawo kanye apha okokwam okuphuma eAfrika uthungelwe kum ngomlungiselelo wethu obuyayo wokuseka amabandla umzali uSpeaker. Nalo apho elo nqaku indlela uBilly Graham wabuya umva ngako loo nto. Kunjalo kanye aye kaMohammed amtyalele elwandle kanye. Yintoni undonakele? Abashumayeli bokuseka amabandla bayayishiya intsimi. Kunceda ntoni ukuba sahlala? Babethiwe nje. Ndiyamthanda uBilly Graham kwaye ndicinga ukuba uyindoda emangalisayo yakwaThixo. Kodwa into uBilly Graham awayimele ukuhlaselana naye ngayo athi yima mzuzu nje ukuba la mabhaptiza neqhathi ayenokumvumela yenze loo nto. Ndiyakholwa ukuba ngeyo ayenzile. Ndiyakholwa ukuba uBilly Graham uyindoda yakwaThixo. Kodwa ukuba wayethe yima umzuzu nje ndingumlungiseleli wevangeli. Niyakholwa kwitestamente endala wayenditshilo uba uyesu kwangekho nto ayiyo wayengumntu nje ndiyakumema ukuba sixoxe loo nto andikholelwa ekuthabatheni ukumenywa ngumtyholi hayi mhlekazi ngendamnemayo ukuba abuye ndaze ndathi masithi mna nawe sidibane ndikugqirha ubungcwele ubilly graham ngugqirha ubungcwele mandikumemele phezu koku ndize ndibonise kuwe ukuba uyesu wayengukristu ngoku xa kufika kwimpiliso engcwele andinazo ezi zipho kodwa sinabo abazalwana abayenzayo loo nto ngoku uba ufuna ukubisa abantu phaa phandle mandibize omnye wabo orrobert okanye umntu othile umntu othile onolungiselo lolukhulu onokufikelela ngenene apho yiza ngaphaya sizesibonise okwenzekayo ndithi ubukristu abuyile nto ocinga ukuba kuyiwo ngoku wonke umntu ziva etyhafile ngokuba wavele wahamba wemka wamshiya kakade ngoku andikholwa ekubeni umtyholi akubize undikho ndisitele ebuseni okwam ngolo hlobo ndaze ndemka kuye kunjalo kodwa xa kufikelela kwindawo apho ubhili ngewathi ngewamenza loo muhammed waziva efana nokukhula oluncinane ngolo hlobo ngewathabatha ibhayibhile wathabatha uisaya isahluko sethobivesi esithandathu athi wayethetha ngabani sizalelwe umntwana sinikwe unyana yayingubani le ndoda yayingubani lo wayethetha ngaye yayingubani lo mprofeti yayingubani lo mesiya wayeza kuza ndibonise apho wazivelisa khona muhammed wahlatywa ngenxa yezixeko zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubethu lokuba sibe noxolo thina lubele uphezu kwakhe ngemivuvo yakhe saphiliswa ndibonise loo ndawo ke kumuhammed kwathini ukuze akale thiko wam ndishiye ngani na bagqobhoza izandla zam neenyawo zam njalo njalo ndibonise ngelakho ilizwi ngenu itestamente ngoba ngewayembethelela muhammed kagwe kangangokuba wayengenakuzazi noba wayephina injalo loo nto kodwa xa iphephandaba kwafuneka lijikile nantso eyona nto ibuhlungu eyona nto enza intliziyo yam ixhume ngethuba lisithi apho nangona ubhili kwafuneka abuye umva ahlehle ayenokuthini amamohammed ukuthi yayinto engekhoyoleyo athi ngethuba umfundisi uwilliam branham wayesedurban esouth africa kwimangaliso engenakuphikiseka emva kwemangaliso amandla angcwele ngethuba ishumi lamawaka amamohammed awubangobuso bawo ngaxesha linye anikezela ngobomi bawo kuyesu kristu pheleleyo bayazi ngaloo nto aba bangabo kuqala bayayazi unganixeleli ngexesha elithile kukho weza kuyesu wathi rabi ndiyazi wayengumfarisi wathi siyazi uba wena ungumfundisi ovela kuthixo siyayazi loo nto siyayazi ukuba kukho mntu unokwenza ezinto ozenzayo wena phandle kokuba uthixo unaye siyaqonda siyayazi loo nto kodwa sinako nje ukuyivuma yabona kuba ukuba senze njalo ke siyakukhutshwa ebandleni lethu yabona siyakulahlekelwa sisidima sethu waze ngoko uyesu wathi waqala kumxelela ukuba umelwe kukuba azalwe kwakhona loo nkwenke yomuhammed ngethuba yayimi apho nanto yomfanetho wayo ikamera enakuthabatha ubuxoki nanto imi apho umlenze omnye umfutshane kangakaya malunga neshumi elinesine le-intshi kunomnyelo wakhe imekweso sihlangu sentsimi ndathi kuyo ndathi uyasithetha isingesi hayi mhlekazi yayingakwazi ukuthetha isingesi itoliki yathi akasithethi isingesi ngithuba elingakanani unjalo itoliki yambuza ukususela ekuzalweni awukwazi ushukumisa loo mlenze konke hayi mhlekazi uyakholwa kuyesu kristu yathi ndingummohammed ndathi ndiyakumamkela uyesu kristu ukuba ukwenze waphila ndiyakumamkela uyesu kristu njengomsindisi wam ukuba undiphilisile ukuba uyakuphilisa laa ndawo laa mlenze ube njengomnye uyakumamkela ndiyakwenza njalo ethixo uyakwenza ntoni nantsi into elandelayo yonke imibuzo iphendulekile mzalwana umike nako ukuvakalelo ndilinda umzuzu nje ukuze ndibone ukuba uza kuthetha ntoni na ndakhangela phaya ndaze ndayibona loo nkwenkwe ihamba ijikeleza ihamba malunga nasemacaleni kwendonga ngolo hlobo ndathi bangaphi kuni mamohammed abaya ukuyamkela nantsi inkwenkwe yonomohammed ikhangeleni miseni phaya phezulu ndathi ninabogqirha ndifuna ukuyikhangela nantsi yayimi phaya ow uyazi uba uphina ke ngoko bona uyazi uba umiphi na akukho mntu yayiyo leyo ndathi hambela ngapha nyana baze bayifumana nantso isiza jingxe jingxe ndathi kukhangela ngathi ishumi elinesibini ishumi elinesine leintshi ufutshane malunga kangaka ndathi kodwa uyesu kristu unyana kathixo angamphilisa ndingakholwa iloo nto ninamuhammed imamkele njengomsindisi wenu amawaka ezo zandla zimnyama enyukayo avela ngolo hlobo ulungile nkosi lixesha ngoku ndathi bawasezulwini ukuba wakhe wandiphendula ndiphendule ngoku oku kwenzelwa uzuko lwakho okwenzelwa wena ndiyakuthandaza philisa le nkwenkwe ndayithandazela njengolo hlobo ndathi khulula isihlangu sakho ndandijonga kakubingenene toliki ndathi khulula isihlangu sakho yakhula umtya ngokuba ndasendikubone umbono into eyayiza kwenzeka yayikhula loo nto yathi yayikususa yahamba yeza kum imilenza yomibini iphilile nje njengoba yomibini ihamba njengemitsha ndathi uyafuna unyuka usihla yaqalisa ukulila kanjalo isayemva naphambili yayingayazi into emayenza yahamba ngolo hlobo yathi o alaala ndathi yesu 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 ngoko yesu yesu ngolo hlobo ndathi ngaba yikho imibuzo ikho imibuzo uJulius Statsclef bangaphi abamaziyo umzana uStatsclef oyehamba apha enkonzweni usandula ukuya eGermany wathi umzuzu nje umzana uBrenham umzuzu nje ukuzisa umfoti ngokukhawuleza okukhulu ndingawuthatha umfanekiso wayo ndathi yenza njalo hamba uze apha phakamisela isihlangu sakho apha sema ngolo hlobo wathatyatha umfanekiso walo nkwenkwe apho imilenze yombini iphilile yoluke ngangoba inoba nako naso isihlangu sayo simi apho nento yolula umlenze ngolo hlobo ngolo hlobo ndathi bangaphi kuni mamahamed ngoku abamalayo umohamed njengomprofeti baze bakholwe kuyesu uba ungunyana kathixo baze bamamkele njengomsindisi wabo ishumi lamawaka lenyuka emoyeni halleluya abafuni bazama ukuzibamba ngokuba singabaqengeleki abangcwele basibiza ngolo hlobo uyabona kuyinto enye uthixo uyashukuma ubeka ibandla lakhe ngendawo wenza ngokugqithisileyo ngokukhulu ngaphezu koko sinako nokwenza okanye sikucinge usenguthixo njengokuhlwanje njengoba wakhe wanjalo ngoko bahloba kancinane mandinixele into khona ngoku bantu abazizithandwa zam ezithandekayo nina balapha kulo mhlaba nabanye abakumazwe aphulaphuleyo amakhasethi abaya kubaphesheya kweelwande naphina apho ndikhoyo musanukoyika konke kulungile uba uthixo ngaphambi kokusuka kwehlabathi wayesazi yonke into yakwenzeka yonke into isebenza iqhubeka kakuhle nyamthanda nani intliziyo yenu ilungile wayekhumbula xa lo mphefumlo usimka kobubomi kuni bantu badala okanye nakuni bantu batsha nakuni boomama xa ndibona iintsana zenu ezincinane laa ntombazanana incinane ilusana yaswele kangethuba eyayineentsuku ezilishumi elinesibhozo ubudala okanye iintsuku ezintlanu ubudala iya kuba ngumfazi omhle xa uya kuyibona laa tata omkhulu mdala wayegobe wonke ngaboni nokubona apho yakhona xa uya kube umbona umakhulu uya kuba ngumfana osemtsha osemhle esemtsha kangangamashumi amabini ananye eminyaka budala ezekuqaqambeni kobutsha waye uya kuba lolo hlobo ngonaphakade ungasichukumisa isandla sakhe ungabambana isandla naye uyakuthula iingalo zakho ngaphaya kwakhe kodwa akasaye kuba myeni uya kuba ngumzalwana uya kuba yinto enkulu kangako kunomyeni udinga ukuba wawumthanda ngokuqinisekileyo wawumthanda kodwa olo yayiyifilio linda ude ufumane iagapo linda de olo thando olungcwele lwenene lukufumane uze ubone ngoko ukuba luyintoni na olu lulapha luyinto nje yendawo yokulahla inkunguma endala elozizayo alulunganga akukho nto luyiyo inye into endinokucebisa yona ukuba ziyenze ngoku yile ezam izihlobo emva kwethutyana ndingathanda ukuba ndizithathe eziya zahluko zibini ngexesha elithile elilandelayo nkosi ndindifanele ukuphumla ndiphumle kancinane phambi kwechathakwa ngoku andinakuzithumayela ezinto kwezo nkonzo zininzi kakhulu iinkolo ezahlukeneyo uyabona apha libandla nje lilodwa uyabona andinako nawumnquba yabona kwaye ndiyanixelela ngoku ndiyakholwa ukuba abo bantu basilisiwe ewemhlekazi ndiyakholwa ngenene loo nto kodwa owo lithuba elingakanani eliseleyo lokuhamba xa usazi ukuba uhamba phi na lithuba elingakanani usazi ukwazi nje ukuba wenza ntoni na yabona endaweni yokuxhathazela uhambe ukukhubeka masime nje ekukhanyeni size sihambe ukukhanyeni sazi ukuba siya kweliphi na icala inyaniso leyo inkosi ibe nani kwaye ukuba ngamnye kuni apha ngoku akakabekwa ngokwendawo yakhe usenokuba ukho nto uyiyo inkosikazi nje esebenza endlwini e uthi mzana uBrenham andizange ndenze into ebomini bam andingomshumayeli mhlawumbi uthixo wakuzisa apha ukuze ukhulise usapho lwabantwana uze kolo sapho kube kusenokuphuma olunye usapho lwabantwana oluya kuba ngumshumayelo yokuthumela izigqibi zemiphefumlo kuKristu wanyanzeleka ubekho ukho ngenjongo apha uyazi loo nto ke uthi konke endaka ndakwenza kukuhlanganisa apha ngamagada amadala kwaye bendiphuma njalo ngorhatya ndingazi uba ndingenza njani na ukuze abantwana bam baphile ndikhangele kwabafo abancinane bengenazihlangu ndihlale phantsi ndilile ndinenqwelana yabantu ababini endala ukuze mna noomasiya enkonzweni musa ukukhathazeka mzalwana hlala njalo umthande unenjongo ngawe hlala nje ngaloo ndlela uyiyo uhambe ngokuku uye phambili yabona usenokuba ungabi nakushumayela ntshumayela kodwa usenokuba unguyisemkhulu kayisemkhulu walowo uya kuyenza loo
nto
ubusazi ukuba uthixo ukubalela masibone ngoku yayingubani igama lakhe ulevi ukuba wahlawula isishumi ngethuba wayesesinyeni sika-abraham ngethuba umelkisedeke wamhlangabezayo bangaba bayaziyo loo
ntoaye
masibone uabraham wazala uisake uisake wazala uyakobi uyakobi wazala ulevi owayenguyise uyisemkhulu uyisekayisemkhulu
when he was in the loins in the seed of his
ngethuba wayesesinqeni kwimbewu kayisemkhulu ibhayibhile yakubalela kuye ukuba wahlawula izishumi kumelkisedeke bethu mzalwana ondi kukho indoda encinane yengesi eyagudukayo ngapha ngomnye busuku engilane yathi ndivuya ngolona hlobo ndivuya ngolona hlobo ewe ndivuya kangako ukwazi ukuba oko kuyinyaniso waye ngemini ethile uzuko andazi uba kuyawube kunina ngaloo mini kodwa ukuba yayingumbono lowo anditsho ukuba yayinguwo khumbula hlala ugcine oko engqondweni banganabagcini boko kushicilelweyo bangenza loo nto ukuba ndandikhona embonweni okanye ndithatyathwe ndasuswa ndikumoya andazi kodwa yayiyinto eyinene njengokuba ndibamba umzalwana wam uneville kanjeya iyinene kangako kwaye ndandinokukhangela ndithethe nabo bantu kwaye kwakumi apho inkosikazi yam yokuqala ayizange ikhwaze umyeni wam yathi mzalwana wam othandekayo kwakumi apho intombazana endandikade ndihamba nayo kwiminyaka eyadlulayo mhlawumbi abanye babantu bakowabo bahleli apha ualice lewis waseutica intombazana elunge kunene yomkristu wegazi yatshata kade kancinane ebomini yanosana lwayo lokuqala yaze yabhubha ibeleka ualice lewis ndaya kungena kwikhaya labangcwabi ukuya kuyibona ndandisandula ukufika ekhaya ndeva ukuba yayiswelekile ndahamba ndehla ndaya apho kwakungekho mntu kwelo gumbi ndathi ngaba kukho umfazi apha unkosikazi igama layo yayinguimeke yaze yatshata umfana olungileyo ngumkristu kwaye intombazana elungileyo engumkristu ndandiba kunye naloo ntombazana kuyo yonke indawo kwiindidi zonke zeendawo nakuyo yonke indawo singabantwana nje ishumi elinesibhozo neshumi elinethoba leminyaka kudala kuyo yonke indawo umkristu olungileyo kungekho nto ndakha ndayazi ngayo ngaphandle kobukristu obubobenene kwaye ndandingumoni kodwa ndandihamba nayo ndandingena kwaye umyeni wayo wayengumkristu ozelwe ngokutsha indoda enene kwaye ndandingazi ndandisazi ukuba iswelekile ndandiyibone ephepheni ndaze ndehla bandixelela ndehla ndaya kwakusi ndaze ndathi ndinayo unkosikazi meki wathi bhili uphaa kanye kwela gumbi ndaya apho ndema ecaleni kwaloo bhoksi yomngcwabo ndacinga alice ndakhe ndakwezona ndawo ziphantsi komhlaba zimnyama ndaphumela kwiindlela ezimnyama wena kunye nam sasikhe sahamba siphumela kwezo ndlela sihla ngasemlanjeni ngethuba babedla ngokuba namaphenyana amadala emiboniso sihlale phantsi apho siphulaphule ikhalipu idlala sihle sinyuka ngendlela wawuleli njani inenekazi indlela endimbulela ngayo uthixo ngobomi bakho phumla dade wethu othandekayo phumla ngoxolo lukathixo kwaze kwathi ngobunye busuku embonweni nanko esiza ebaleka kum wathi mzalwana wam othandekayo waze waphosa iingalo zakhe ngapha kwam o mzalwana nodade kunditshintshile oko andisenakuze ndibe into enye kwakhona kuyinene kangangoko kuyinene kuyinene kangangokuba ndikujongile kuyinene ngenene ngoko akukho koyika ndisenokufa ngaphambi kokuba kudlule busuku ndifuna ukukhulisa inkwenkwe yam encinane phaa emva ujoseph ndifuna ukumbona epulpitini xa ndinokuthatha le bhayibhile ndakufikelela kwindawo apho ndinokubona ujoseph esepulpitini eshumayela njengomfana ozaliswe ngumoya oyingcwele ethandiswe ngumoya kathixo phezu kwakhe kwaye ndiyakholwa ukuba uya kuba ngumprofeti ngomhla xa ndambona kwiminyaka emithandathu ngaphambi koba azalwe ndiyakhumbula ndimxela ukuba wayesiza ndikhumbula into endambiza ngayo kanye phaa ecaleni kwesibingelelo ndingazi into endandiyithetha ndisikelela intsana ndathi joseph ungumprofeti wena kwaye ngenye imini ndimi phaa phandle eyadini wangena weza kumwaze wathi tata uyesu unazo izandla ezifana nezakho ndaze ndathi ke ewenyana ngoba wathi bendihleli phezu kwebhayisikile yam ndijonge usara udade wabo omncinane lowo uba eze ekhaya ebuya esikolweni ehleli apho phandle andimvumeli ukuba aphumele phandle endleleni ayehleli phaya emva ngolu hlobo waze wathi ndakhangela phezulu ndaze wathi ndathi ndakwenza njalo kwakho isandla isifane sakho sinomkhono omhlophe sibambelele phezu kwam waze wathi sahamba senyuka wathi ingaba ibisisandla sikayesu eso sinyuka ndajonga kunina unina wadonga kum Sehla saya kwankosikazi Wood naphina apho akhoyo uhlele apha samncina saphinda nangayona iphina indlela esasinokwenza ngayo yayingumbono kwawubona xa ndinokubona apho uJoseph umncinane emile ndiyathemba ukuba ndiyakuphila ndide ndimbone etshata ukuba uYesu akakabuyi kwaye ndilixhego amabhovu angwevu adinga emacaleni entamo yam ndakhe ndathumela ndifuna ukuthumela isibini okanye isithathu sezigidi zemiphefumlo eyongezelelekileyo kukristu ukuba kunokwenzeka ukuzimisela kwam ukushumayela ivangeli kuyo yonke ikona yehlabathi ewe mhlekazi ngoko ndincede thixo ndiyakuyenza loo nto ngoko xa ndinokubona elo xesha lifika mzalwana umike ndinokukhangela kwixesha umama umida ndimbiza ngolo hlobo isithandwa sam uyabona siyaluphala ndibona iinwele zijika zibangwevu kwaye siyazibona ukuba siyemka siyanyamalala uRebecca ndinombulelo ngoRebecca utishala wakho umculo wandicela ngobunye busuku wathi bethu ukuba angagcina eqhubela phambili mzana uBrenham wathi kunzima ukuxela ukuba uyakwenza ntoni na yabona uqhubela phambili emculweni ndiyamfuna kwaye ndifuna uSarah kwi-organ uBecky kwipiano ndifuna uJoseph epulpitini xa ndinokubona oko kusenzeka kwaye ukuze mna nomama sikhathazele singena mna ndiphethe intonga yam yobudala ngobusuku obuthile ndiyihle ngendlela ndize ndikhangele apho ndibone umfana wam emi apho ekuthandiswe ngomoya oyingcwele eshumayela le vangeli inye ndifuna ukuthabatha le ncwadi indala ndize ndithi nyana iyo leyo yeyakho uze ume nayo ungakhe wenzelele nangelizwi elinye uze uhlale nalo sithandwa ungakhe andikhathali noba ngubani na uchasene nawe ngubani na uchasa uThixo uyakuba nawe uze ushumayele lonke ilizwi kanye ngale ndlela libhalwe ngayo apho kwaye utata uyakubonana nawe ngaphesheya ndingathanda ukufikelela apho ndibambe isandla sakhe kwesam inkosikazi yam ndiwele eYordane kude kube lelo xesha thixo mandihlale entsimini ndithembekile mandenze njalo andikhathali nokuba kubiza ntoni na oko okanye bangaphi na into endiyenzayo okanye leya okanye enye mandihlale ndithembekile ndinyanisekile kwilizwi likathixo ophilileyo ukuze xa loo mini ifika ube ndiwela apho kwaye ndingakakhangela ngaphesheya ndithi nantso mhlobo wam othandekayo mzalwane wam othandekayo dade wethu othandekayo mshumayeli osemtsha ngena entsimini hlala ekusebenzeni nonke bashumayeli basebatsha nezinto ezinjalo musani ukuhlala nje jikelele musani ukuhlala ningenzi nto phuma phandle phaya uzuze imiphefumlo makubekho into oyenzayo hambela phambili qhubela phambili musa kuma mshumayeli osemtsha ngaphaya uthe xa isikelele intliziyo yakho undikhumbuza ngethuba ndandimalunga nobo budala ndiyaqikelela kwaye mhlawumbi ndimtsha kunaye ndandimalunga namashumi amabini anento obudala ngethuba ndandibeka ilityele kona phaya ndiyakhumbula ndandidla ngonxiba ibhatyi eluhlaza nebhulukhu emhlophe ndaze ndema apho ndabeka ilityele embombo malunga namashumi amathathu ananye iminyaka eyadlulayo ndiyabona ukuba ndandimdala kangakanani na ndandiyinkwenkwe nje ndema nje apho ndibeka elo lityele embombo andizange ndizele nangelizwi elinye ndiligcine kanye kanye ngendlela endalibeka ngayo ela lityele embombo nabuya umngqina bambulele phaya xa ndabhala phaya kwiphepha elihleli nje lebhayibhile ndaze ndalikrazula ndalikhupha ndalifaka kwela lityele kona kwaye lisephaya kwaye langa lingabhalwa kumaphepha elizwi likathixo elinaphakade ezulwini mandihlale ndinyanisekile kude kube sisiphelo.
Let us bow our heads now just a minute for prayer.
Masithobe intloko zethu ngoko komzuzwana nje sithandaze. Ekuvalweni kobusuku, ekuvalweni kwezi isahluko esinye esingagwetyelwanga. Kumele ukuba ube naso esinye indlela aqhubela ngayo phambili. Ebeka ibandla kwindawo yalo. Ndiza kuza naso kuni ngelinye ixesha uThixo ethandile. Ndimele ukuba ndifumane nje ukuphumla okuncinane ngoku ngaphambi kokuba ndiye kungena etshata yakho ngaphesheya ukuya kwenye inkonzo enkulu ndize ndiwele ngaphesheya ukusuka apho eOklahoma
or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up.
All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart that she'd come to that land and she is dying tonight. Would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape, that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit, may it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will be holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen.
Going to raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.